Ntando yenkosi ngezinto ezithezi kuba zenze ngesikhathi. Saya Denver maduze nje futhi sabuya. Ngikholwa ukuthi bafuna umbiko omhlangano. Kwaba ngomunye wemihlangano ephambili kunayo yonke engake ngaba nayo empilweni yami. Saba nesikhathi esimangalisayo. Kwaba lapha ngaphezudlwana kwezinkulungwane ezimbili ezanikela izinhliziyo zazo kuKristu. Ngaphandle kwalabo abemukela umbhaphathizo kamongcwele, ngaphandle kwezibonakaliso ezinkulu nezimanga inkosi yethu ethandekayo uJesu eyazenza phakathi kwabantu lapho eDenver, baba nokuthululo okumangalisayo nokukhulu ukubuthana kwabantu ndawonye. Saqala ngezinkulungwane ezilapha kwezinhlanu kuqala nje, futhi saba neMammoth Gardens, futhi ebusukwini besithathu kwakungekho ngisho indawo yabantu kuba bame endaweni. Saba nesikhathi esimangalisayo ngempela sobusuku obuhlanu. Sasuka lapho kuba siye eCanada umfana nami, futhi sakhuphukela ezintabeni futhi kufika isichotho seqhwa. Ngikageleni izwile ngakho emsakazweni wenu nabantu abalapha ekhulwini namashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili babhubha kulo. Futhi sabambeka enqwabeni yekho izinsuku eziningana phezulu lapho ezintabeni. Nomhlangano wethu wedlula futhi sasesibuyele ekhaya manje ngaphambi kokuba sisuke futhi. Ngakho sikholwa ukuthi konke kwenzeka mhlawumbe kwenzelwa intando kaNkulunkulu ukuthi kuzoba ngumhlangano ongcono nenye into. Wayenento ebekelwe thina emgqeni esingayazi. Siyahamba ohlobweni lwezwe elimnyama kodwa sikho ebumnyameni. Silandela nje njengoba ukukhanya kuhamba khona-ke silandela ukukhanya. Nobaba wethu wasezulwini mhlampe wayenento esingazi lutho ngayo. Ngahle kuba kwakukhona into eyingozi ebekwe phezulu lapho, noma futhi angahle kuba usebenza komunye umuntu ukumletha. Nabo uNkulunkulu angasebenza nje kumuntu oyedwa kanjalo, uguqula isizwe sonke enzela lowo muntu oyedwa nje ukubangenisa. Futhi ngakho siyazi ukuthi konke kwakungokwenkazimulo enhle kaNkulunkulu. Futhi siyambonga ngakho nangokusivikela. Futhi kwakunabaningi esiyubheli nami sasiza ukuba sibathathe ngasemgwaqeni nezinto ezinjalo ngabantu ababefahlazekile nayo yonke into. Kodwa siyaphumelela ngaphandle kwenkathazo. Saphuma emgwaqeni kanye kodwa lokho kwakungokwemizuzwana embalwa nje. Nenye indoda phezulu lapho eplazini lezinkomo yeza yehla yase isidonsa ngogandaganda nje kushelela. Kwakushelela kakhulu. Futhi kwakungenye yezinto ababengazanga abangakwazanga izingwazi ezindala zazingakhumbuli zinesichotho esinjalo kulelozwe ngaleso sikhathi sonyaka e-Roundup eMontana. Futhi sasisiyazi ukuthi noma yini egame ngempela kanjalo, inkosi yethu yaba nesandla sayo phakathi lapho ndawondawo. Kwakungokwenhloso ethize ukuba kusize thina kwakuyilokho-ke. Futhi ngakho ngabiza umfowethu Neville emva kokuba sengibuyile, ngase ngithi ngizoba sekhaya ngesonto. Futhi uma uthanda kuba ngehle futhi mhlawumbe ngibe nesikole sangesonto, ngani kulungile. Ngase ngithi khona-ke ngizojabula kakhulu ukufinyelela khona. Wathi ngani impela mfowethu Bill, wathi sijabula njalo kakhulu ngawe kuba uze ngenhliziyo enkulukazi evulekile nokwemukela kanjalo. Futhi wakufaka ohlelweni lwakhe lomsakazo izolo. Ngakho sibonga kakhulu ngazo zonke lezi zinto. Futhi kulokhu kusa manje kuwusuku lukamama. Iningi labantu nizozo ezintshumayelo zosuku lukamama ndawo zonke, nabantu bekhuluma ngomama. Engicabanga ukuthi kuhle kakhulu. Kushiye lokho yonke inkonzo. Kulokhu kusa ngimemezelile ukuthi indaba yokuthi ukuhlaselwa kwe-United States ebengifuna ukukhuluma ngakho, okungukucishe ukuzwile ukusakazwa emsakazweni wakho, futhi nizozwa inqoba yakho namhlanje. Futhi kuzoba khona intshumayelo yosuku lukamama mhlampe kulowo busuku ezinkonzweni. Futhi ngakho ngicabange kulokhu kusa ukuthi ngizomemezela ukuhlaselwa. Ngakhuluma ngakho eDenver lapha, hhayi ngempela ngokuqhamukela ngendlela engizokunikeza ngayo kulokhu kusa uma uNkulunkulu ethanda. Futhi khona ngaba nesikhathi simnandi ngakho. Inkosi yavele yabusisa nje ngendlela emangalisayo. Ukuthi nje ngezinye izikhathi ukusinika ufanele uthi ukunyakaziswa kancanyana nje ukuqonda ukuthi kuqondene nani, asinjalo ngezinye izikhathi na. Futhi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. futhi empeleni enhle lapha ya lapho sesiqedile osomabhizinisi baseDenver kwaba yibo abaxhasa umhlangano futhi kwakungumxhasi othe ukwehluka kancane kunalowo engake ngaba nawo ngaphambili futhi ngokwejwayelekile abefundisi uma bexhasa umhlangano bazothi womemezelana yep oyibandleni lokho ukuthi akube yikho-ke lo ngabelusi bezimvu bafuna umhlambi wabo wazi ngakho lokho nje yilowo ngumsebenzi wabo kodwa osomabhizinisi babehluke kancane babefuna izwe lazi ngawo ngakho bavele nje basakaza bakhipha cishe kwabiza izinkulungwane ezintathu noma ezine zamadola ukukhangisa kuzo zonke izimoto zasemgwaqeni amatekisi onke amabhampi ezimoto nasezindaweni zonke saba nesikhathi simnandi emva kokuba sekuphele inkonzo bangibize eceleni bathi mfoti Branham yini esingakwenzela yona manje na yini esikukweleta yona na ngathi ngani kusobala lutho ngathi aningikweleti lutho ngathi ningangikhokhela isikweletu sami sasehotela ezansi lapha uma nifisa sifuna ukukwenzela okuthize futhi babe ngeke angithathanga lutho kubo ngakho imanager yabaqoqa yathi ngikholwa ukuthi uthi ukukuthanda ukuzingela nokudoba akanjalo na yathi yebo ngakho omunye wasemabhizinisi wayeneplazi lezinkomo enhla lapho wayesethi ngizovele nje ngimenzele isipho salokho umnumzane mo wenyuka ukuyolibona wadingeka ukuthi abuyele emuva cishe amamayela angamashumi amathathu nanhlanu ngokugibela ihhashi ngathi umnumzane mo wathi ngithanda ukubona udadewethu Branham ehlezi ehashini ebuyela kulokho ngakho uba futhi kodwa emva kwalokho nokho bawelela lapho endaweni yekhaya laseplazini esilver plum ecolorado lokhu kufanele kube kulolu hlangothi manje futhi bathenga iplazi elincane lezinkomo laphaya futhi bangakhela ikhaya elinamakamelo amahlanu laphaya manje esilver plum ecolorado okuphakathi ngo enhliziyweni yezintaba ngakho nina badobi ngiqagele isikhathi esimnandi ngakho kuyindawo enhle yokuziphumuza futhi uma emva kwemihlangano nezinto uma unkulunkulu evuma lokho kukuye niyabo ngifisa manje ukuba sibuyise kunaka kwethu ezwini futhi nje ngiyalithanda izwi likankulunkulu eliphilayo ngaphakathi kwezwi kukhona ukuphila manje izwi incwadi iyabulala kodwa umoya unika ukuphila nokuphila kusezwini ngoba yizwi likankulunkulu ukuphila kubekwe ezwini lakho njengokuthi uma ngikutshelile ngikunika wena uthi ngilambile kulokhu kusa mfoti Branham unganginika amadola amahlanu na engingathi ngizokunika manje kukhona ukuphila kulokho kakhulu njengoba kukhona esithembisweni sami leyo yindlela efanayo okungayo ngonkulunkulu uma unkulunkulu ethembisa noma yini manje-ke lokho unkulunkulu ayikho owakhe ufanele abe sezwini lakhe niyabo lelizwi liyafana nje njengonkulunkulu lingunkulunkulu izwi lakho liyilokho yikho ligoda lakho sasivamise kulibiza kanjalo igoda lakho liyizwi lakho uma singenakulithatha izwi lakho ngeke-ke ngaba nokwethemba kodwa uma ngingathatha izwi lakho kunoma yini khona-ke yindoda yokuhlonishwa nebhayibheli lathi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu niyabo ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu uma besingacabanga ngumhlaba ofanayo impela esiphila kuwo kulokhu ukusa yizwi likankulunkulu leso sihlahla siyizwi likankulunkulu nawe umzimba wakho uyizwi likankulunkulu unkulunkulu walikhuluma laba khona kanjalo elisusela ezeni ayengenalutho wake wayiqaphelisisa le mpilo yomuntu ukuthi ivelaphi na ingamuzane elincane lilodwa lincane kakhulu ngangokuthi iso lomuntu lalingekwaze ukukubona kuphela ngenkulu ingelazi enamandla kuthi lapho kufika eyikhulu namashumi amahlanu indoda engamaphawundi angamakhulu amabili kwakuvelaphi na niyabo unkulunkulu wavele wakukhuluma nje futhi kwavele kwaqala nje ngemvelo kakhulu kukhula futhi lapho kwaveza khona impela wakhuluma kwaba khona zonke izihlahla yonke into yaba khona futhi kungokuyisimangaliso kakhulu into eyisimangaliso kulokhu kusa ukubuka izwi kankulunkulu manje lokhu kulokhu kusa ethestamenteni elidala siphenye ngale kwizikronike ngithe nje ukuphatheka kabi kancanyana ngenkathi nisaphenya manje kwizikronike isahluko seshumi nesishagalombili ngikhathele kancane nje kodwa uma inkosi ithanda anginalo iqiniso sizokwazi kakhulu ngolwesithathu ebusuku uma inkosi ithanda nebandla lizizo liholeka ngaleyo ndlela ngizothanda ukuba nolwesithathu olwesine olwesihlanu umgqibelo nesonto njengemvuselelo lapha imvuselelo yokufundisa nje okuvela ezwini ngolwesithathu olwesine olwesihlanu umgqibelo nesonto ngifundisa ezwini nje kungesizo izinkonzo zokuphilisa kodwa okufundisa mhlawumbe inkosi izosihola ngaleyo ndlela bese kuthi ke ngiyakuthanda nje ukuba nani futhi ngibe inhlanganyelo sibunganyele izwi kanye nani ngiyabonga kakhulu ngalo omuhle u-amen omangalisayo manje sahlukwenisa eshumi nesishiyagalombili sezikronike futhi siqale ngevesi leshumi nambili sifisa ukusekela imicabango yethu okwesikhashanyana nje ngalolu daba olusemqoka kalosuku ezokuqala izikronike noma izikronike zesibili ngiyaxolisa izikronike zesibili zeshumi nesishiyagalombili eleshumi nambili futhi sizofunda ingxenye yakho lapha futhi sibone ukuthi inkosi yethu izosazisani isithunywa ebesihambile ukumbiza uMikhaya sakhuluma kuye sathi bheka amazwi abaprofethi akhuluma okuhle enkosini ngamlomo omunye ngalokho izwi lakho malibe njengelinye labo ngiyakhuleka ukhulume okuhle kepho uMikhaya wathi kuphila kwenkosi lokhu uNkulunkulu akushoyo lokhu ngiyakukhuluma khona esefikile enkosini inkosi yathi kuye Mikhaya sihambe silwe neRamothi Gileyadi noma siliyeke na
And he said, Go ye up.
Wathi kuphukani nibe nempumelelo baya kunikelwa esandleni senu. Manje kwesekela umcabango wethu okwemizuzwana embalo, izwi elilodwa nje kuye futhi kulokhu.
Our heavenly Father,
Baba wethu wasezulwini ngezinhliziyo ezibongayo sisondela kuwe manje nje ngenxa yemiphefumulo elahlekile, ngenxa yalabo abadingayo, ngenxa yebani. Kwangathi umoya ongcwele ungangena ezweni ngokushesha manje siyakhuleka lithathe uqondise ngokuzo zonke izinhliziyo lapha enesidingo futhi lapho ethula umlayezo wakhe wamandla ezwi ungene enhliziyweni kwangathi sonke singaphumelela ngalo kulokhu kusa sisihamba sisuka ethabernakele sijabula futhi sidumisa uNkulunkulu sithi izinhliziyo zethu iyavutha phakathi kwethu ngenxa yobukhona bakhe
Amen.
Ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Isicawu sethu sesekeleke kulokhu okusa osizini olwesabekayo. NeTestamente elidala kimi njalo liyisithunzi noma lingukubikezela iTestamente elisha. Izikhathi eziningi umunye uthe, "Mfowethu Branham, kungani njalo nje uthatha iTestamente elidala na? Kuse njalo nje uthatha indikimba uyobuyela eTestamenteni elidala." Ngikwenza ngoba ngiyakuthanda ukufanisa. Ngithanda ifundo yami incane kakhulu njengoba bonke bazi. Futhi indlela kuphela engazi ngayo ukuba ndawo eduze kokuyikho engikubona ukuthi iphethini lali yini ukubuka eplanini bese ngibona ukuthi kwakuyini. Bese ke ngazi ukuthi lokho kwakuyini kuzoba into efanayo nalokho okuyikho lugu lapha ngoba kuyisithunzi nje sakho. Futhi ngihlala njalo ngibuke emuva eTestamente elidala ukubona ukuthi abantwana bakwa-Israyeli benzani. Ngibona ukuthi isijeziso sesono saba yini. Ngibona ukuthi ubulungiswa bezomthetho babaprofeti babuyini. Ngibona ukuthi zonke lezo zinto zaziyini. Khona ke ngizoba nomqondo ukuthi lokhu kuyini lapha. Ukubikezele ukuthi kuyoba yini esiphethweni esikhulu ekugcineni. Ngalesikhathi kwakukade kukhona into enkulu eyenzeka ku-Israyeli. Kwakusebumnyameni bakho phakathi nobusuku. Ethethethe lidala uma inkosi ithanda mhlawumbe ezinkonzweni ezizayo ngizothanda ukukhombisa ukuthi iminyaka yebandla eyisikhombisa ifanekiswa kanjani ethethethe lidala ukuthi baqala kanjani ngokufana tsi ekuqaleni kweminyaka yebandla labezizwe futhi lehla njalo ledlula onyakeni omnyama ofanayo laze liphumela esikhathini esimnandi kakhulu sePentecost ekwehleni kukaMoya oNgcwele ebandleni lasekuqaleni kwe-esimiselweni sesikhathi samaJuda bese-ke ledlulela kwesinye isikhathi sebandla labezizwe ngonyaka obumnyama bese-ke liphuma futhi lingena esikhathini seminyaka inkulungwane igcineni manje ukuthi kwabanjani emakhulwini iminyaka aphakathi nendawo lapho lenkosi enkulu Ahabi wangena embusweni futhi waye uhlobo olugibela odumweni lwamanye amakhosi akwa-Israyeli okwabe kuyi u-Ahabi uqobo lwakhe waye uhlobo lwekholwa oluthiyeka emngceleni bengihlala njalo ngibhekisela kuye ngaleyo ndlela ngoba wayengxenye yesikhathi ngapho kothango ngeke uze wazi ukuthi umi kuphi indoda eguquguqukayo kanjalo noma umuntu ozisho ukuthi ngumKristu nalokho kuguquguquka awazi ukuthi uzomenze njani umuntu namhlanje bangumKristu kusasa awusabazi ukuthi bakuphi ebandleni namhlanje bayajabula futhi bayacula futhi badumisa uNkulunkulu futhi kusasa baphumile bayaphuza bephuza kakhulu utshwala edilini behla benyuka manje ke lolo hlobo lomuntu kulukhulu ukwenza noma yini ngalo ngiyakhumbula njengomfana sake sabane nehashe elidala elalivamise ukweqa izintango ngaso sonke isikhathi ngikagele abaningi benu madoda ontanga yami bazokwazi emuva ezinsukwini zamahashe izikhathi zamakalishi ukaningi ngifika khona ezansi kulomgwaqo lapha ngigibele ihashi nekalishi mina uqobo senginamashumi amane nanhlanu ngakho bakhumbulani leli hashi elidala sasibeka ijoka entanyeni yalo njengoba ungenza enkomazini futhi silivimbe ukuba lingequthanga futhi laleqa noma kanjani futhi lalilengisa lelo joka bese liziphendula kanjalo njalo laleqa ngale kothango futhi ngolunye usuku eli ngangibangala ukuthi kwakuyini eyayiheha lowo mfu mdala futhi wawukhona enkulu imbobo kasinke ezansi lapho manje lalimi efulishini i-alfalfa eliphakeme kodwa lalifuna kwakukhona imicu yotshani bengadi yezithelo embotsheni kasinki futhi leqa lelo thango lase lifika kuleyo mbobo kasinki lapho zonke kukhona zonke lezi zingcingo neglasi awu lalisendaweni yakithi kithi yokulahla izibi futhi langena lapho ukuba lithole imithamo embala elobutshani basengadini yezithelo futhi sadingeka ukuba sithole amanye futhi amahashi futhi silidonse silikhiphe kuleyo mbobo kasinki selingene lapho lakhungeka futhi lapho limaphande lapho lalivevezela futhi lopha nokuthi lalinjani ukuba nje lithole umthamo noma emibili walobotshani basengadini yezithelo ngenkathi lalimi efulishini alfalfa elicishe impela lifike emadolweni alo bengihlala ngicabanga ngaleso sithombe indlela yesephula mthetho likhuni lalingahlali nje lithule lapho elalidla khona futhi linesikhathi simnandi kodwa laleqa uthamo futhi lihambe lithole konke ukulimala nokusikeka kanjalo kuba nje lithole umthamo wowotshani bolunye uhlobo oluthize manje lokho kuthi akume indlela abantu enza ngayo okweqa uthango lwedlelo likaNkulunkulu nikukhoya lokho na aphume aphume namhlanje angene usebandleni nesikhathi esimangalisayo manje kusasa azithengisele entweni njalo kweza kube likhoni kakhulu u-Ahabi wayethi akabe uhlobo olunjalo impela lo muntu yonke indlela umoya ovunguzayo ngayo ovunguza ngayo u-Ahabi wayehlele useyili wakhe uma wawungapha noma ngapho umshado wakhe wamona wamqeda nowesifazane omncane owayinkosazana encane indodakazi yenkosi uJezebel ebukeka emuhle kakhulu uma umbuka owesifazane omuhle kakhulu kodwa enhliziyweni yakhe wayemubi futhi wayengumkhonzi wezithombe futhi wabangela wonke u-Israyeli manje ngithanda kanjani ukuba ngime emngceleni lapho imizuzu embalwa nje ekungeneni emnyombweni walokhu ngobumama niyabo lapho futhi uma wesilisa eqala ukuthi aganwe uhlobo lwentombazane owesifazane ungaphezulu ukuthi nje ubuke ubuhle kufanele uthole umuntu kokubili umphefumulo nomzimba hlanganiswe ndawonye umuntu ozoba umngane wakho ngempela nongushumi oyonamathelana nawe ebuhleni nasebubini. Manje kodwa u-Ahabi wavele wamthanda ngoba wayebukeka emuhle, ngiyethemba wayeseganwa, kwakungeke kube yilutho okunye ngaye ngenxa yobubi ayeyibo. Futhi ufika lapho bese kuthi-ke usobala esongeleke kuye kanjalo futhi emthanda ngani, wabangela ukuba wonke u-Israyeli ukuba one nokuthi ahambe amelane noNkulunkulu nokudilizela phansi ama-altare kaNkulunkulu, umisa ama-altare kaBhalim, futhi babe nokukhonza kukaBhali kuwo wonke u-Israyeli ngesikhathi. Manje umkakhe wayebangele uNabhothi olungileyo. Abaningi benu ufundile ngaye ukuthi wasithatha kanjani isivande sakhe ngenkohliso, futhi wafunga amanga, futhi wayenofakazi bamanga ababemelene naye ngoba kukhona ayefuna ukukwenzela indoda yakhe, futhi wabulala umuntu olungileyo ukuze athole isivini esasijoyine eduze kwendawo yesigodlo. Konke lokhu uNkulunkulu wayebuka phansi. Ngakho umprofethi Elija owayengenkulu inceku enamandla enkosi waprofetha, futhi watshela uJezebeli ukuthi kwakuzokwenzekani kuye, futhi watshela u-Ahabu ukuthi izinja zaziyochapha igazi lakhe uqobo. Manje uma uNkulunkulu esho noma yini kuzobala. Ngalezo zinsuku izwi eliqondile lenkosi laliza ngomprofethi. UNkulunkulu endulo nangezindlela eziningi wakhuluma kubaba ngabaprofethi ngalolu suku lokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu. Ngakho leli yizwi, futhi uma noma yini iphambene nalokho kuyeke. Niyabo. Manje owesibili uyakhuluma namhlanje ngomprofethi umbonisi kanjalo kanjalo, kodwa kuqala yilokhu izwi. Manje no-Ahabi wayenze lobu bubi, wayeseqhubeka uNkulunkulu ubusisa abantu iminyaka eminingi, futhi ekugcineni uJehoshafati wayeyinkosi phezu kukaJuda ngenkathi u-Ahabi eseyinkosi phezu kuka-Israyeli. Futhi manje-ke uJehoshafati wayengumuntu olungileyo, wayeyindodana ka-Asa. U-Asa wayengumuntu olungileyo, futhi wadiliza onke ama-altare ezithixweni, wakha ama-altare kaJehova. Futhi bona bene nemvuselelo njengoba kwakunjalo phezulu kwaJuda. Kwase kuthi emva kwesikhashana uJehoshafati noma u-Ahabi njalo wathumela enhla, futhi wathola esinye isiqephu sezwe eSiriya ayecabanga ukuthi sasingesakhe, ayecabanga ukuthi wayezohamba asilande. Ngakho wabuza lo Jehoshafati ukuthi wayezofika futhi enze umbimbi kanye naye. Futhi kusobala kukhona ingozi enkulu manje nabo lapho sebebone le nkosi enkulu Ahabi ezansi lapho, futhi bayibona lena enkulu phezulu lapho uJehoshafati. Omunye wabo isivivi, omunye indoda egcwele umoya. Bekisisa ukuthi lwenza kanjani umbimbi lwakho. Bekisisa ukuthi wenzani ukuthi uzibophela kanjani ejokweni nabangakholwayo. Zigcine uhlanzekile kakhulu osukwini esiphila kulo. Khona ukuthi ibandla ngaphandle kokuncane kungabaza lokhu kuyashisa enhliziyweni yami. Yingaleso sizathu ngibheke lobusuku obuhlanu masinya ukuba kuphinde futhi ngaphambi kokuba kwenzeke nginike leli bandla ukuqamisisa eBhayibhelini. Siphila emathunzini esikhathi, kungenzeka noma nini. Uma sibona izikhathi zifika ukuba kwenzeke izinto, bona impela ubuyi besitha, bona impela amandla. Sibuka lezi zikhotho zekho nakho konke okwenzeka, zonke lezi zinhlupheko, zonke izinto ezehlukene. Konke lokho kubangelwa lezi ziphazamiso zokudubula lamabhomu nezinto. Baxova zonke izinto lapha, futhi bahambe bexovaxova endlini kaNkulunkulu enkulu yokucwaningela ukugcwalisa izwi. Kuzokwenzeka. Ngakho umuntu wesono esukuma amandla edukisa kakhulu. Wo, ngizwe umfundisi kulokhu kusa. Indoda egcwele umoya ithatha uphawu lwesilo futhi ithi umphiki uKristu kwakuyiRashiya. Ukweduka okunjepho, iRashiya ayihlangene ngalutho nakho. Kabu mnumzana. Loko kungoko mpalo. Manje kodwa qaphelani kulesi sikhathi esikhulu esiphila kuso. Isexwayiso. Manje lo Jehoshafati ethi ukuzizwe kahle ngoba inkosi yakwa-Israyeli yathi woza ungivakashele. Futhi wehle lapho base bethatha inkabi nemvu kanjalo kanjalo wenza umhlatshelo. Ngaso sonke isikhathi enhliziyweni ka-Ahabi ezansi lapho wayengumkhohlisi. Ngoba wayengakukhonzi lokho noma enikela ngalezo zimvu nezinto ngenhliziyo eqinisileyo ngoba empeleni wayencika kakhulu enkolweni yomkakhe. Futhi qaphelani njengoba nje u-Ahabi agana uJezebeli ngesikhathi salowo nyaka omnyama ka-Israyeli wangenisa ukukhonza kwezithombe kwa-Israyeli. Mfanekiso impela wanamhlanje onyakeni omnyama nje lapho siphuma kubapostoli basekuqaleni umzuliswane wesibili umzuliswane wesithathu kuwelele onyakeni womnyama iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu njengoba nje u-Ahabi agabwe nguJezebeli futhi wangenisa kukhonzwa kwezithombe kwa-Israyeli kanjalo nebandla likamoya ongcwele ligana izimfundiso ezigamileyo futhi labuyisa kukhonzwa kwezithombe futhi namhlanje kuyisimo sobuKristu. Niyabo umnyama impela nje futhi manje sekuhambe kwehla njalo usuku ngosuku unyaka webandla ngamunye wehlela kuleyo efanayo uya ovuthondabeni olukhulu esimweni esiyisivivi liyafika unyaka webandla leselayo dikeya osivivi. Oh, ihora lesabeka kanje pho esiphila kulo. Lalelani, ngifuna ukuvuma khona lapha ngaphambi kokuba ngikubekele phambili. Ngumshumayeli oyifashion endala olangazelele ukubona izinsuku zakudala futhi ngibone okuningi kakhulu kwalokho okulingisa iHollywood yenza ivangeli libe ubukhazikhazi sengize ngigule kakhulu futhi ngikhathazwe yikho. Yebo mnumzane, ngifuna ukubona ifashion endala. Ngiyesaba senze ubuKristu bubukeke bubuhle kakhulu kubantu. Umugqo ingozi. Manje uJehoshafati uyehle uyacabanga, oh hawu le nkosi enkulu yakwa-Israyeli ngizovele nje osizo kuzolunga. Futhi khona impela phakathi kwabo bonke lobukhazikhazi obukhulu. Wenzani na? Wenza umbibi ukuba enyuke nokuthi alwe nesitha emigomweni efanayo ngoba bathi sobabili singabantu abafanayo. Kodwa babengafani. Elinye kwakuyiqembu eligcwaliswe ngomoya, elinye kwakuyiqembu eliyisivivi. Abasiyo abantu abafanayo. Khaba mnumzane. Ungeke wabane, bumnyama ngeke baba nenhlanganyelo nokukhanya. Ubuso ngeke baba khona kusekhona ukukhanya kwelanga. Isikhathi esiyingozi kakhulu esikhona siphakathi kwezikhathi. Lapho nje ilanga liyashona noma liyaphuma, isikhathi esiningozi kakhulu esikhona. Akukho kubona kwenele ukubona ngokucacile amalambo akho emotweni yakho ngeke abonise kahle nangokucacile. Ungcono ukuba kube mnyama noma kukhanye. UJesu wathi shisa noma ubande ungabi sivivi nje lo ngomugqa wengozi. Kwase kuthi ke uJehoshafati ngenkathi ehla lwaseke lolumbimbi olukhulu lwenziwa olungazange lumthokozise uNkulunkulu. Uyiqaphelani ngesikhathi sakhe nje lonke isasasa. Manje ngifumene umusa kule nkosi futhi nginenhlanganyelo nalowo makhelwane ngine. Yabo qaphela lokho bandla, yabo yilokho kubangela yonke inkathazo wonke le tabernakele lapha nakho konke kwelinye. Yabo qaphelani ukuthi nizimatanisa nani. Yabo phuma ngo futhi ube phakathi kokuthi ungokaKristu noma umelana naye. Yabo manje lo mfo wenza umphimbi futhi wayecabanga ukuthi wayenze into enkulu nokho ngenkathi ethi akukho yini lapho manje ngaphambi kokuba senyuke kufanele sibuze enkosini ngalokhu na. Manje uJehoshafati wayenenkolo eyanele eyayisasele kuye ephutheni lakhe ukuthi wayehlele lapho kule nkosi. Kodwa wayenenkolo enele eyayisasele kuye ukuba acabange awu besifanele okungenani sibuze enkosini. Manje u-Ahabi wayeqhubeka ngo ngaphandle kokusho lutho ngokuzenzela kwakhe nje kwenyama indlela yobuntu yokwenza izinto. Angazi nje noma khona lapha bandla uma kungabanga izikhathi eziningi-ningi senze amaphutha sikulinganisa futhi sithi awu bekufanele kube kanje futhi sikuhlela kanjalo ngicabanga ukuthi yilapho inqwaba yobuvangeli basemelika obukhona namhlanje ukuthi sekubeke esimweni sokuthi ngingathi buvangeli baseHollywood okuninginingi ngobuhle obukhangayo kaphela umvangeli ezimsamo namhlanje futhi wo ukhoshe ngakho konke futhi uxoxe inqwaba yamahlaya ngaphambi kokubaqala ukushumayela nezinto ezinjalo futhi aqhubeke futhi azenze umhlekise epulpiti uma sekufika isikhathi sokubizelwa ealtari abantu ababoni ngisho ubuqotho bokubizelwa ealtari ngakho kunjalo ngaleso sizathu selingene esimweni sokuba sivive namhlanje likuzo angazi namhlanje kunjenje namhlanje ngibandla sizame ukuthumela abafana bethu esikoleni kuba bafunde ukusebenza kwengqondo nokunjalo kanjalo kwazi ukuthi ilumiso kanjalo uhlele ukungena epulpiti nokuhlela okwethu mlayezo uyengana kakhulu ngangokuthi uyobamba abantu bese ubabamba kuba abanake futhi osiyazi bokusebenza kwengqondo yomuntu abaningi abakhulu baphuma njengothisha kanjalo futhi bakwenze samdlalo wase stage bese befaka inqwaba yethu ethize ngiyamangala nje uma ube sihlala njalo sibatshela ubuhle nokuheha kwebandla kodwa siyehluleka ubatshela oyongilandela makazidela thatha isiphambano sakhe angilandele angazi noma asibenzanga yini ubuhle bebandla bubukeke bubuhle kakhulu kumfonge nayo isibonelo nje ibandla lamabhaptist namhlanje linesiqubulo esinye isigidi ngo-44 bengenisa amalunga angezinkulungwane namashumi ezinkulungwane angaphendukile abantu nje abangena bese bejoyina ibandla kwethu esiyicala ebandleni kajesu khrestu kungenisa amalunga anjalo basaphuza basabhema basagembula basaqamba amanga beze ebandleni bebheke ukuba babungaziwe isikhejane sabavangeli basehollywood osukumayo bembathe obuningi ubukhazikhazi nezininginingi izinsimbi ezinkulu ezibekwe phansi naphezulu emsamo kanti bebefanele ukuba nefeshini endala unkulunkulu kuqala bememeza kakhulu ukubizelwa ealtari ezathi lapho lapho besilisa nabesifazane bebezeli ukuzokwenza ubukhazikhazi noma ukugijima benyuke futhi bazenze umhlekisi kodwa kuba behlele ealtari futhi baqonda ukuthi ukufa kajesu khristu kuqelapho wabafelayo ukuthi babuyela emuva beqotho kunkulunkulu futhi angazi noma siphile yini kulolo hlobo lwesikhathi futhi lapho sithatha abavangeli abakhulu njengabaningi onqamula amazwe namhlanje abavangeli abakhulu abaziwayo abafunda ukusebenza kwengqondo futhi baheha abantu beze ebandleni kodwa uma uke wabafaka ebandleni manje-ke uzokwenzani kubona bazokwenzakalani emva kokuba sebengene ebandleni na bajoyina ibandla nje bese bebuyela emuva nesono esifanayo nesifiso esifanayo abangena naso ebandleni babuyela emuva ngendlela efanayo futhi ingalesi sizathu namhlanje izwe liyabuka lathi awu uma leyo ndoda inenkolo uma lo muntu enenkolo ngisaba sikwenze kwalula kakhulu ngongethanda ngicabanga ukujabula ngempela ngikholwa ukuthi ngongukujabula kukujesu kristu njalo ngikholwa ukuthi kuyathokozisa futhi kuyajabulisa kodwa khumbula mfowethu kuyindlela yobuhlungu nokuhlupheka nesiphambano kufanele ukuqonde lokho futhi kunjalo angazi noma sinopende kakhudlwana kwashelela kakhudlwana njengokuthi bengibuka nomkami wabeka ngaqala ukuphuma futhi ufake imbali ebhantshini lami kulokhu kusa uthe ufanele uqoke umama wakho usaphila ngase ngithi o sithandwa ngazi usuku lukamama luhle kabi kodwa lokho kufana nezwe beyayenze yaba ngokuhweba into nje ukuba nje bathengise amaflawa nezinto ezinjalo ngani kuyithile kumama ngani umama wami ungumama wami nsuku zonke zonyaka yebo mnumzana hhayi usuku olulodwa nje ngithi yamthandi umama wakho na ngamthumelela umkulu wamaflawa ngosuku lukamama olwedlule Awumfowethu ubefanele abe ngumama nsuku zonke kodwa sekungezohwebo iflower lihle ngiyalithanda iflower elihle cabanga ngalokho njengoba ngenza nje lihle kanjani ipo iflower liyakhakaza futhi linamakha nodlulayo uyawahogela isilwane siyafika sihogele kodwa manje bukani lihle njengebandla lenkosi uJesu Kristu linto enhle kakhulu kwedlula zonke ukuphilisa kaNkulunkulu namandla nezimanga nezibonakaliso nezimangaliso nokukhululeka esonweni indawo enhle kodwa bukani uma leyo mbali izofanele size ibandla njengayo yonke imvelo leyo mbali inhle yonke inkomazi ezweni ibayikhotha ukuba ibingahlikwazi kodwa imvelo yahlinzeka ngezinsabulo ezincane imikhonto emincane enamathele yaphumela lapho ebizwa ngameva futhi azishiya kanjalo lokho kuyayivikela kunjalo impela futhi icabanga ukuthi namhlanje uma singenalo izwi kaNkulunkulu elibukhali kunenkembe sikaDavid zombili ngasebuhleli bamandle bumdwele kaNkulunkulu sizothethela kamankomazi ezweni alikhothe futhi alikhethe iyo likhoba iyo bayisikweleti esiyicala ebandleni kunjalo ngicabanga ukuthi namhlanje sikudingayo ngeningi ifashini endala befundisi ababizwe uNkulunkulu abaluhlaza mhlawumbe abangenayo imfundo eningi kodwa bayokwehlisela abantu elithala futhi lapho bezobuhlungu hhayi ngokujabula nokuhleka futhi beqhumisa ishungama futhi bafaka igama labo ephepheni fowethu akudala ukumemeza nokufa baze bathi abesilisa nabesifazane baphendukisise ezonweni zawo futhi basondele uNkulunkulu amen ngiyakutshela sinokuthi phakamisani izandla zenu ofuna ukwemukela uKristu bonke kanjalo lokho kulungile konke mfowethu kodwa lokho akusixoshi sono ufanele uphenduke kuqala ulungise uguqe phansi lawo futhi umemeze ngempela Ngisakhumbula ngezikhathi ngenkathi abantu abayifashini endala babehamba behle ngezikhala zezihlalo futhi behle benyuka emigwaqeni bekhala futhi bekhuluma nomakhelwane babo. Lokho kwakungamaKristu angalolo suku exoxa ngezinto zikaNkulunkulu. Futhi namhlanje esifaka igama lethu encwadini yebandla futhi baphume bese behlala ekhaya futhi bangathi vungalo abanakile. Ingobo nje uma sisonta kulungile. Ineqiniso ukuthi sinephutha la. Kwabantu sholani ngokuba lokho ngeke kume ezahlulelweni qhabo umnumzane kungeke akukho ngaphandle uma lowo oyokulandela bakazidele athawane ikhombolo sakhe futhi afe nsuku zonke salufile lapho ezomanweni kunjalo kubuhlungu indlela ngiyothatha indlela naye niyacula nabayingosana badelekile benkosi ngiyacabanga namhlanje isikhathi esinjani esiphila kuso lobo ubuvangeli babukhiphele emalambeni akhanya kakhulu amakhulukazi futhi bazama uma ubona umvangeli eza edolobheni uyamangala mina imihlangano yami bunecala lokufanayo kunjalo ngiyamangala ukuthi ubani oza edolobheni ngesinye isikhathi umvangeli noma uJesu Kristu na Ngani bane ngahamba ngangena endaweni lapha esikhathini esibezile sedlule lapha umvangeli othize wayefanele eze negama lika Jesu ngani babe nesithombe somvangeli umuntu wehora umuntu onalokho nomuntu onalokho mina ngezinye izikhathi ngicabanga inkonzo yami futhi ngibona abantu beza ukuthi ngingene ekamelweni nasehotela ngithi uNkulunkulu ubani abantu abazombona mina noma wena nani yabo uma bezobona mina balahlekile namanje Kolo uNkulunkulu idilize ngisuse ngifuna ukumela wena oyilowo oyoma ngaphambili ngolunye usuku mezandla ezinokuthuthumela nothuthumelayo umzimba ontekenteke ubuka wena ngazi ukuthi umphefumulo wami ulenga ngesinqumo sakho Asiphakamise uKristu namhlanje uthi awu ngisonta eBaptist ngiBethodist ngisonta eTabernacle ngeza lokho Oh lokho akuhlangene ngalotho nakho nakanci ngiyamangala esikhathi lapha esikhathini esingezile sedlule ngibone isikhangiso phezulu lapho umkhankaso othize wawuza edolobheni Nezi lomuntu igama lomuntu lalibhalwe ngamagama amakhulukazi kuzungeze yonke indawo kanjalo futhi ngaphansi ekhoneni elincane kwakuthi uJesu Kristu nguyena izo namuhla naphakade Hansi lekoleni nabo bathatha bonke ubungcwele kuKristu basebe bubeka kumuntu othize noma ebandleni ethize noma ehlanganweni ethize. Fwethu ngiyakutshela ungazedlulela nobukhazikhazi kuhlekisa kweHollywood kanjalo futhi kungebani kodwa ebukhoneni bukaJesu Kristu nguye ofanele akhazimuliswe kunjalo. Manje lelo iqiniso mfowethu nodadewethu abathandekayo, ningangithukutheleli ubulali nje ukuthi ngishumayela kini. Ngifuna ukushumayela kube sengathi bekuyintshumayelo yokugcina engiyishumayele empilweni yami. Ngifuna ukushumayela yonke intshumayelo engiyishumayelayo kube sengathi ngingumuntu ofayo eshumayela kubantu abafayo, futhi nginguye. Ilambu lami livuthela phansi nsuku zonke, elakho linjalo nalo. Futhi sizidalo ezisazokufa ezifayo, futhi sifanele sibhekane noNkulunkulu ngezinye lezo lezinsuku, futhi kungcono sibe sebuqothweni obujulile ngalokhu. Ebukhazikhazi ninje nokuqhubeka nokujoyina ibandla, futhi kuyiwe lapha nalaphaya baziphathe kanjena kanjeya. Kungcono sibe nemihlangano emikhuleko ifeshini endala emakhaya ethu, futhi simemeza uNkulunkulu imini yobusuku. Usuku seluseduze, isikhathi sosizi, isikhathi senkathazo. IBhayibheli lathi usuku olumnyama futhi siphila kulo. Uthi lo muntu omkhulu wehlela kanjani lapho ephansi kwesasasa, wazijoyinisa yena nabayisivivi. Nothi-ke emngceleni futhi wayecabanga ukuthi wayenza into enkulu, wayecabanga ukuthi uNkulunkulu wayembusisa, futhi engaqondi ukuthi ngayo leyo nkathi wayengenisa lonke leli qembu naye. Yini? Iqembu lethu elincane likaJuda enhla lapha sizokwehla, futhi sijoyine thina uqobo namabutho amakhulu awa-Israyeli. Sizoba ngabantu abanamandla kangakanani pho? Nakho lapho khona. Futhi lowo yiwe impela umugqa ukukhohlisa udeveli awusebenzisa khona manje ukungenisa umphiki Kristu ngokuqinisekileyo impela. Nje njengoba ngimi kulokhu, sizohlanganisa imizamo yethu ndawonye. Kesakwenza lokho bangahamba kanjani ababili ndawonye bengavumelananga na? Leyo lethu sethi yenza okufanayo, ulwazi lwesipiliyoni uqobo lwalo nephutha elifanayo ngenkathi ihlangana nerashiya imuva ngaleya ngesikhathi abasebezolungela ngaso ukuba nephi, futhi sazophanisa thina uqobo nerashiya. Futhi manje niyabona ukuthi sinani, aniboni na? Banezindiza zethu nazo zonke izifihlo zethu namabhomu ama-atomu kuyakithi nakho konke kubekwe lapho ukuba bakuqhumise kubuyele kithi. Into efana ihamba ngokomoya. Manje bezithola ukuthi emva kokuba uJehoshafati esenze lolumbimbi futhi babuza. Manje bhekisisani, bhekisisani izwe elingaphandle. Wathi impela sinemoya waprofethi ezansi lapha, sinekholeji eligcwele bona. Bayehla bese bethola abafu ababekade beqeqeshiwe, ababekwazi kufundwa kokusebenza kwengqondo, ababazi konke ngayo. Bathenyiwani manje, futhi sicela futhi sibuza enkosini konke kusobala engqondweni yabo enokuqosha kwenyama. Benyuke lapho basebethi, manje bukani siyenyuka. Inkosi nawe nenkosi izokunika leso siqephu sezwe phezulu lapho, lelo lizoba ngelakho. Kodudula amasiriya konke abuyele emuva uzokwenza. Omunye wabo waze ngisho wazenzela ipheya lezimpondo ezinkulu zensimbi, futhi uqala kugijima ezungeza kanje ethi, yikho lokhu uzodudula amasiriya. Kodwa uJehoshafati ethi nje ukuba ngosemoyeni kakhudlwana ukuhambisana nalowo mphetho wokuhlekisa kunjani. Unkulunkulu sinika abanye abaningi oJehoshafati, sikhathele sidiniwe ileyo Hollywood ehlekisayo kunjalo. Kugokwa bezenzisa sengathi bayinto abangesiyo, benza bekwenza njengomdlalo wasesteji bedweba phakathi. Nekusekuthiwe uma bengena, unani uma engena na? Njengokubuza indoda wozobhukuda nasogwadule. Akulutho kuphela isihlabathi sasemtateni phezu kwekhanda lakho kubangela usizi kamuva. Manje qaphelani yini oyingenisayo na? Inenekazi elithize lathi kimi ngolunye usuku indoda yathi, ngiyoya esontweni kodwa ngingatholani ni uma ngiye esontweni na? Kathi abakwenzayo kuphela ukuhlela ukudla kwakusihlwa namayelana nalokhu lokho lokunye. Lenenekazi lathi, ngama ngingakhulumi ngoba ngangingazi ukuthi ngingamthumela kuphi. nako lapho khona lathi ngifisa sengathi bengingathola ibandla elidala lapho khona ngempela abacela amahubo ayifashion endala futhi bephila ngokumesaba uNkulunkulu. Abantwana balambile bayodla emgqunyeni kadoda. Kusemahlombe ebandla likaNkulunkulu ophilayo ukuba libaphe izwi leqiniso eliphilayo likaNkulunkulu. Lapho nabo bonke lobobukhazikhazi nezinto uJehoshafati wathi akasekho omunye yedwa na? Omunye oyedwa washo abe. Awuthi ngani womunye oyedwa na? Sinamakhulu amane abedlula bonke abaqokiwe, abafundisiwe, abondliwe ngokuphakeme, amadoda agqokayo kwekhona ezweni. Bami lapha bonke benokuvumelana kuye futhi behliziyonye ephimbeli lodwa bethi hamba uNkulunkulu nawe. Ngiyamangala ukuthi ngabe iUnited States ayihlangabezananga yini nento efanayo. Ngiyamangala ukuthi ngabe iChurch of God ayihlangabezananga yini nento efanayo. Ngiyamangala. Awu uthi bukani banempumelelo, banemikhulu imihlangano emikhulu, bathwala izinkulungwane ngesikhathi esisodwa. Wola ngiyamangala ukuthi nje ngabe akekho yini omunye oyedwa. Ngiyamangala ukuthi ngabe akukho yini owehlukile. Thola ukuthi sinabaphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu emavikini ayisithupha futhi emavikini ayisithupha kamuva asisenaye noyedwa. Kukhona okungalungile ndawo ndawo kunjalo futhi konke kungubukhazikhazi. Ufakwayo izwe ngethelevishini ngomsakazo wezithombe zamabhayisikopo nalezo zintuba zokuphuma lapho bonakalise lesi sizwe ubuphukuphuku beHollywood kunjalo yonke into ayifuna ukuba sebukhazikhazi nobukhulu. Akusile iqiniso lelo na? Yazi ukuthi lo iqiniso. Asisenakho okunye kwenkolo eyifashini endala esasivame ukuba nayo eminyakeni eyadlula. Ingoba idicilelwe phansi. Sizongena kube sikhashaneni nje nizobona. Ngani isithombe esihle kanje pho? Noma isithombe esishukumisayo ngifanele ngisho njalo. Futhi nakho kufika lo Jehoshafati wathi yebo, babona bonke. Bona bonke abenezinto zabo futhi noma ngabe kwakuyini bonke ufuna ukuba ngabaprofethi noma befundisi abakhulu baphuma emakholeji amakhulu futhi bonke bayilokhu baphuma ezikoleni esikhulu soprofethi nakho konke okunye bonke banokuvumelana kunye iqiniso lelo kodwa ngabe njengasekho omunye oyedwa na? Oh uzodingani omunye oyedwa lapho amakhulu amane evuma kanye kanye na? Kodwa lo muntu phansi le enhliziyweni yakhe wena uNkulunkulu futhi wayazi ukuthi wawukhona okwakungahambi kahle mela nalokho. Yebo mnumzane, wayazi ukuthi wawukhona okubolile ngani na? Ake ngimnike umbhalo awukucaphuni kodwa nakhu engikutholayo. Yazi ukuthi uJehoshafati wayazi ukuthi lowo mzenzisi ezansi lapho u-Ahabi uthi wayengalungisene noNkulunkulu nowelitshe ekade eprofethezi kaNkulunkulu kuye futhi uNkulunkulu wayengakubusa kanjani lokho ayekuqalekisile na? Amen. Ngisho into efanayo namhlanje mngani, nebandla kaNkulunkulu ophilayo elibi ngokweqiniso kuNkulunkulu lizosho into efanayo. Ngeke ukubanise amafutha namanzi ndawonye bese ukubiza ngentindiso gaga. Ufanele ukuhlukanise wena mfowethu, kufanele kube khona okwenzekayo. Uma lisekhona ithembe lisasele, kufanele kube khona esikwenzayo futhi sikwenze ngokushesha ngokuba ihora uhlwitho seseduze. Izinto ziyaqongelela yonke into nebandla likude le. Bafunda zonke izinhlobo zamaphephabhuku, amabhuku, izindaba nakho konke. Bengingahamba namhlanje ngiye ngingaye ebandleni futhi ngingathi oh bangaki abazi bawazi yonke amahubo emva kwayodwa yalezi zivuselelo ezikulu. Manje likuliphi liphi ihubo elithize thize na? Bayakwazi, bayazi ukuthi ubani, bayazi ukuthi ubani ongenela isikhundla sokuba ngumongameli nokuthi ubani ongenela isikhundla salokhu nokuthi bangaki abadlali bamabhayisikopo abashadile lokhu nalokho nokunye. Kodwa izwi kaNkulunkulu abazi lutho ngalo. Ngakho lapho okhona, ngakho sinikeya futhi lokho bazisho shukuti banga ma Kristu. Nabada deko ebu solweni kusemba kumsamo lapo kufela kona. Ipela kusemba kumsamo. Aba fundisa zonke zitlobo zeziqhi nazo zonke zitlobo zaloku naloko nezinhlangano ukuthi eziwa kanjani amaqembu entsha nakho konke kanjalo. Angazi noma kukhokhiwe yini. Akukho impela nakho kodwa ngiyabangala ukuthi lokho. Ngokuthi wangunkulunkulu yini? Kanti uJesu wathi uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya akayi kungena embusweni. Lo oyongilandela makazidele nayo yonke injabulo yezwa thabani isiphambano sakhe angilandele. Isiphambano siwuphawu lakufa ubuhlungu. Lo oyoba ngumKristu makazihlubule yena emicabango yakhe uNkobo. Makazihlubule yena emisebenzi yakhe uNkobo. Makazihlubule yena yonke into ezidala bezethatha lezo ziphambano ezahlukaniselwe futhi angilenze nsuku zonke. Uyoze emva kwami makenze lokho. Yilokho uJesu akushoyo. Bonke namhlanje sithi bonke abantu banesikhathi esinandi. Bonke abantu bashaya izandla zabo. Bonke abantu bayapongoloza. Haleluya. Bonke abantu benza lokho. Yazi nesikhathi sokukhombisana kanjani kho. Amen. UNkulunkulu sithwele amaculo amasha aphumayo bese siwacula siwatshetshisa kakhulu. Ukubuka sengathi sizogijima siphumele ngale kwabona nawo noma into enjengaleyo. Kanti ngicabanga ukuthi kuba besizocula elithi mangisondezwe kuwena uNkulunkulu wami. Bekuzo bangcolo kakhulu impela ebandleni amahubo ayifashion endala sithola inqwaba yabantu abangabashayi bezinsimbi ezikhalayo zomtanzi omunye umfana ubashayi bezinsimbi ezikhalayo zomtanzi ngapha edlala izolo ebusuku futhi kulo busuku ngapha edlala ebandleni kaNkulunkulu ophilayo kwesinelise emehlweni kaNkulunkulu. Lo muntu makafakazise kuqala futhi makaveze isithelo esifanele ukuphenduka ukukhombisa ukuthi ulungisene noNkulunkulu. Angenisa izwe lomculo weJazz emsamo. Angenisa iHollywood benze ukushumayela kobukhazikhazi emsamo ngo. Ngani angihlalanga yini edolobheni lakini elihle emavikini ambalwa edlule eLouisville eKentucky na? Inhliziyo yami yebhuk! Ngenkathi bonke behlezi labo bevuba ukubona izimangaliso zikaNkulunkulu futhi uthi ungashumayela ivangeli nje bayogwala phama ngomzuzwana bese beflathela bese beyaphuma endlini. Impela balifuna izinhliziyo zabo zenziwe lukhuni baphume. Futhi abaningi babo amaprotestane futhi asote emabandleni amaprotestane kodwa ayenokugcola egcwaliswa egcwala kakhulu ubukhazikhazi benayo yonke into kanjalo ngobuphukuphuku nobusonto sebeze abazi lutho ngomoya kaNkulunkulu ophilayo benesimo sokumesaba uNkulunkulu futhi bephika amandla usuku olunje epho esiphila kulo bekusisana ukuthi kuqonga kuya kuphi uJehoshafati wathi ngiyazi ahabi napa abashumayeli bakho abangamakhulu amane bonke bangabafo ababukeka bebahle wonke egqokile nezinwele zabo zikanywe ngobunono nakho konke noma yini okunye abangaba yikho bangaba nodidi babo bangaba nazo zonke izinhlobo zeziqu bangazi libhalo kusukela ku-A kuya ku-Z kodwa aninaye yini omunye oyedwa ndawondawona futhi asekho yini omunye oyedwa nje ndawondawona. Wathi yebo sekhona oyedwa futhi kodwa ngiyamzonda nakho lapho khona nakho lapho khona ngiyamzonda. Kumbulani wahabi wayindoda ekholwayo nalaba ngawungothi nje bakholwayo kodwa ngiyamzonda lo muntu owaleqiniso. Wathi ngiyamzonda wathuthela njalo engibhafumulela. Oye ngaye kanjani ukukwenza libe izwi kaNkulunkulu lali mlahlile na? Ungazibamba kanjani uthule uma ungowesilisa kaNkulunkulu noma wesifazane kaNkulunkulu futhi wazi futhi ubona isono nezinto kuqongile futhi kwakalwa nakho konke kanjalo? Futhi ubona imphefumulo yabantu iya esogweni izigidi ngosuku futhi ubuthule na? Ungeke wakwenza? Omunye wathi kimi lapho ucabanga ukuthi ungakumisa na? Ngathi khabo, ngeke ngakumisa ngoba uNkulunkulu washo. Kodwa ngoluyiswe enkantolo yokwashulela bazodonsa esikhulu isibuko ukubaneka emshinini wokuthwebula izithombe ngaleya nalokho okuqopha ngetheyiphu kuzodlalwa futhi ngizoma ngibulalele futhi ngifuna ukuma ngize iphimbo lami likwexwayiso. UNkulunkulu uyongeshulela uma iphimbo lami lifika liphambane nakho. Yebo mnumzane uma sibona lokho kuphila lesi sizukulwane. Nesiphinde simiswa futhi lapho ekwahlulelweni Impela siphile esikhathini esesabekayo ukuthi kulapho futhi siyambona wathi akasekho yini omunye oyedwa na wathi yebo kodwa ngiyamzonda ngoba uhlala njalo eprofetha okubi ngami angaye kanjani ukushumayela lezo zinto ezilukhuni uma yekubona ukuqhubeka na ebona uhabi ehlala njengoba futhi enza njengoba ayenza futhi elethe abantu njengoba benjalo angakwenza kanjani wesilisa kankulunkulu noma wesifazane kankulunkulu ukuba ayeke ukubhongoloza futhi ashaye isono umacala onke na uma bebona abashumayeli abayisivivi nabenza ubukhazikhazi nabafundisi abafundisayo nokunye kanjalo phande bededela abantu baye esogweni ngezigidi phansi kwekotliso ngishela kubantu babungcwele angikhulumi kakhulu kangayo ngamamethodisi namabhaptisti nezinto ezinjalo banakho futhi kodwa kuphani ngokazi khudleni zenu nkobo ye bayoza emsamo njengayo yonke enye into kepha amakristu bephila njengayo yonke enye into emazweni onke nezinto bese-ke bekubiza ngenkolo inkolo kodwa ikude kabi nensindiso yenkosi kunjalo banabantu nje sekuze kwaba ngesikhulu isigejane sabasetshenziwe bese kuthi nje ukusetshenzwa okuncane kungaphela bese into yokuqala uyazi ngeke kusethelwa noyedwa wabo ibandla lihlezi lingenabantu futhi uma umuntu ethanda unkulunkulu yokuqhwalisa isihlalo sakhe sebandla ngaso sonke isikhathi ngeke aqela kulo kunjalo manje qaphelani imizuzu embalwa nje ngizozama ukusheshisa ngingene ngo ephuzwini manje ngoba isikhathi sami siyabaleka qaphelani wayesethi kangasekho nje omunye oyedwa na wathi yebo kodwa ngiyamzonda uhlala njalo eprofetha ngokumelana nami usho izinto ezimbi ngami kulungile wathi hamba umlande wathi igama lakhe ngumikhaya kodwa lo muntu wayenenkolo yenele ukwazi ukuthi laba bafo wayengalungile uthi noma yikuphi umuntu oke wathintwa okungenani kancanyana nje umoya kankulunkulu uyazi ukuthi lezi zinto okubizwa ngobukristu namhlanje akulungile ungeke wathanda izwe noma izinto zezwe uma uzithanda uthanda lukankulunkulu alukho kuwe ibhayibheli lasho njalo manje bukani wathi hamba umlande basebewela wayesethumela-ke isithunywa esidadlana sahamba umdikoni webandla mhlampe noma omunye umuntu sasesiwelela lapho sasesithi manje buka mikhaya izokuletha ngapha phambi kuka-ahabi nojehoshafati manje bobabili bahlezi phandle lapho bangamadoda amakhulu manje bangabafundisi futhi bayizifundisi ezinkulu futhi banesiku sabo kanjalo njalo futhi onke amakholeji ethu onke amabandla ethu lapha liphelele ezimelwaneni ukuthi lena yintando yenkosi manje isho into efanayo nabayishoyo futhi izokutshela uzogqoka kangcono futhi ugibele imoto i-Cadillac ngiyakutshela uzoba ngumfo omkhulu nje uma uzakwenza lokho yebo mnumzane uzophumelela umikhaya wathi kuphila kwenkosi unkulunkulu ngiyosho kuphela lokho unkulunkulu akushoyo amen yebo oh nangomuntu wenhliziyo yami ngingahle ngidle isinkwa namanzi akwenzayo ngenxa yokukwenza angahle ashawe esihlathini esisodwa nakwesinye noma ngabe yini kodwa wakhuluma iqiniso futhi wama ngalo unkulunkulu wayeliqinisa ukuthi iqiniso wayengathandwa ngabantu angako kodwa wayemazi unkulunkulu waletha umikhaya omdala lapho wathi kulungile mikhaya uthini ngakho na wathi qhubeka wanyuka qhubeka wanyuka wathi yenyuka ngokuthula qhubeka uphumelele ilokho engifuna ukwenze kodwa ngibone u-israyeli njengezimvu ezingenamelusi entabeni ehlakazekile kunjalo washo futhi ngenkathi eza kanjalo no-ahabu wajika nojehoshafati wathi itheni kuwena lowo mginqiki ongcwele noma yini ngiyaxolisa noma ngabe waye yini lowo mfo washo lokho itheni kuwena lowo mfo uyoprofetha okuphela okubi ngami ngitheni kuwena kuphela uyogxeka ibandla lethu futhi agxeke abefundisi bethu futhi agxeke indlela yethu yenkolo theni kuwena uyokusho ngiyamazi ngiyamazi uyise ngaphambi kwakhe amen ngangimazi uyise ngaphambi kwakhe yewu nomzana umuntu wangempela kankulunkulu wathi bengazi ukuthi ubezosho lokho futhi ngakho wayesethi yebo wathi ngabona u-israyeli njengezimvu zihlakazekile zingenamelusi entabeni futhi ngakho wayesethi ge kwase kuthi ke omunye walabo bafo owayele zipondo ezinkulu wayezoqhubukusha ngazo umshumayeli waya ngale wamdonsa uMikhaya omncane wamzungezisa wase emshange pabe emlonyeni wangawo onke amandla akhe wathi umoya kaNkulunkulu waya ngaphi ngenkathi usuka kimi na uma wazi wathi linda uze uhlatshilongweni ngabo futhi uzekwazi ukuthi waya ngaphi kunjalo linda iRussia ize ihlale ngaphandle lapha idle izizwe nezinto kanjalo nalelizwe ngenxa yokuhlubuka kwalo futhi uzobona ukuthi yini eyayilungile yengalo ngile kunjalo uzobona ukuthi inkolo yakho eyisivivi izozuzisa noma cha lesizwe masize ngesiyabezi sibezi ngentini nangomjalo wasestetshi lesizwe masigube ngamadalo aso ephendukeni yilokho esidingayo hhayi vuselele ukuthola inqwaba yabantu ebandleni sifuna ukuvala onke amajoyinti ogweva siyeke konke okubhema osithi sidilize zonke izimboni kalonga mpela oyifeshini edala ukhankaso kwamoya omngcwele lawa khona besibiza abesifazane imini yobusuku belele ngobuso babo bekhala ngizokutshela kuyoba ngumpheme omkhulu kunayo yonke lesi sizwe esasake saba nawo lelo iqiniso ithabanelakeni kabrenham aliyeke ubula balo malibuye lapha yalithale futhi lilungisane nonkulunkulu libuyisane nomakhelwane nokunye kanjalo futhi lilungisane nonkulunkulu yeke nibe nokuqophisana futhi liqhubeka yobayinde wayedonsanayo yeze kunjalo manje lelo iqiniso wasethi ke umoya kaNkulunkulu waya ngaphi uphuma kimi na noMikhaya wathi ngabona uNkulunkulu lebandla lakho umkhandlu wakhe ehleze enkazimulweni niyazi uNkulunkulu nomkhandlu phezulu lapho kanye ngankathi yena wenyusa izidalwa zakhe ezizingelosi bese ebamba umkhandlu kanye ngankathi phezulu ezulwini wayesethi ngambona ehlezi esihlalweni sobukhosi ngoba bonke abantu babemi ngakwesokunene nesokhohlo sakhe wayesethi babedingida ubani esingamthola ukuba ehle futhi adumise uHabi ukumkhipha lapha nokugcwalisa isiprofeta sika-Elijah na uNkulunkulu ubesesho njalo ukuthi kwakuzokwenzekani ngakho sizobona nje ukuthi ubani ongehla nomoya wamanga uyenyuka uvela ngaphansi kusobala uphuma esihogweni wenyukela phambi kaNkulunkulu wayesethi ngizokwehla futhi ngizongena kulawo bashumayeli futhi ubabangela ukuba baprofetha amanga oh lokho kwabaqhumisa ngempela lokho kwabenza bazizwe beyinqaba lapho wathi ngizokwehla futhi ngibangele lawo bashumayeli bonke ukuba baprofetha amanga futhi wehla wase ungena kulawo bashumayeli futhi baqala ukuprofetha amanga futhi mfowethu uNkulunkulu ofanayo ubuso esihlalweni sobukhozi esifana namhlanje nalowo moya wamanga ofanayo wenze into efanayo onamhlanje profetha amanga ngabe lokhu bethu ukuthula 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 emva kwempi yokuqala yomhlaba ake nginikhombise ukuthi uphumaphi empini yokuqala yomhlaba ngenkathi iFrance lapho iflathela uNkulunkulu ekugameni kwabo eminyakeni yawo 90 futhi kuqala manje ngizothi kungena kancane ezimilweni ngakho nonke nje hlalani nithule ngempela imizuzu embalwa bukani emuva lapho ekuqaleni ngale France lapho yilapho izimilo ezimbi nokungcola kwaqala khona uma kwaba khona umgodi wamagundwane ezweni yiParis iFrance futhi ngithi cishe impela ngihambe kakhulu futhi leyo indawo embi kunazo zonke kwesengake ngazibona neLondon iNgilandi ayehlukile kangako United States iyeza ingena emqeni ngonakho kunjalo napho lapho bekhona ngaso sonke isikhathi owephula ngaso izimilo zobufazane uphula umgogodla wesizwe nakhu lapho owela khona emazweni akubo uqobo bese uthi uyisithunywa senkolo abathandi uthi yini ozositshela ukuba siyenze ukuthi siwacule kanjani amaculo angcolile ngamakhosikazi ethu noma ngamantombazane ethu na uzositshela ukuthi asehlukanise kanjani namakhosikazi ethu na usifundise ukuthi siyiphuze kanjani iwhisky futhi siyahambe ngendlela esenza ngayo na yilokho esiyikho sizibize ngesizwe esikholwayo isizwe samakristu awu laba hedeni afrika bangasifundisa izimilo ukuthi aziphile kanjani indawo ebole kunazo zonke e-United States noma ezweni cishe yilesi sizwe ukuthi sinakho kanjani ngingumelika impela kodwa mfowethu ngeke ngase ngaphambi kwa-Ahabi noma uJehoshafati futhi ngifanele ngisho lokho uNkulunkulu athi kuyiqiniso yilokho ibandla lidinga ukukumela namhlanje Uma kufika phakathi kwesizwe noNkulunkulu ngoNkulunkulu njalo nje yebo mnumzane. Kaphelane France baqala konke kubona kwabo futhi baqhubeka ngendlela abaphila ngayo lapho. Kwasekuthi ke uNkulunkulu wathumela iJalimane langena kubo ukubashaya kancanyana. Sase siya lapho kusindisa isikhumba sabo futhi sathi nje singakwenza lokho futhi sayinqoba impi. Kabuyisela amaJalimane emuva saba nokuthula neFrance ngabe baphendukela kuNkulunkulu na. Qhabo mnumzane, abesifazane wayini ukonakala kokudakwa neminye imikhuba emibi isono nokungcola kuze kuyofika ezibilini. Manje ke benza yena kwenzekayo na lapho lapho saqala khona udevil wamisi komkhulu lakhe lapho yilapho aqala khona khona lapho ubonakalisa izwi kusukela eParis eFrance. Manje ke uMani Qaphela wayengenaki ukungena lapha ngenkonzo ngakho into ayenzile kwangokungena eHollywood phandle lapha wamisa komkhulu lakhe ngapha eHollywood. Utevele wehlela emuva lapha eminyakeni embalwa edlule eminyakeni eyishumi nanhlanu noma amashumi amabili edlule nempi yakhe enkulu futhi wahamba washaya phakathi eHollywood eCalifornia futhi aseli-United States ngamandla akhe amadimoni. Kunjani zonke izimfeshini zethu zivela eParis zingena eHollywood ezibukweni zamabhayisikopo lamantombazane amancane nabafana abancane nezinto baphuma lapha babukele leyo midlalo esezibukweni zamabhayisikopo. Abafanyana abancane abahle abafa abancane abahle akukho kumele nabo uNkulunkulu abusisa izinhliziyo zabo ezincane inhliziyo yami yopha ngabo futhi khona lapha edolobheni ngangikhuluma nowami omunye umfana wami ngolunye usuku wathi baba uma nje bekhona abanye abafana khona lapho edolobheni ababe nomoya ongcwele kanjalo njalo uyamangala ukuthi kungani ngangideda ngiya eDenver eColorado noma kweyindawo kanjalo na ngihambisa abantwana bami kweyindawo lapho okukhona khona isigejele sabantu abamemeza uNkulunkulu. Esikudingayo mfowethu leli zwe lesisizwe leli dolobha lendawo seyonakaliswa kakhulu waye ukuthi siyadabukisa uma bengingakuveza khona manje engikwaziyo ngokwabo ukuthi kuyiqiniso khona lapha bekungeke ngisho kwethuleke phambi kwezethameli ezixubile noma khona lapha kule idolobha kuleli idolobha uqobo khona lapha akusikho lapha kuphela kodwa ezizindawo ndawo zonke sekuqala ukuba kalula yi ngoba ngani na abantu bukani bangane kunekuhlakanipha kobuqili okukhulu kufika kalula kabe buze bukugqibe phansi. Udevil wayevamise ukuba sezimfeshinini angasho ukuba akaphumanga efeshinini kodwa akaphumanga ebhizinisini. Ngizokutshela lokho sekule bhizinisi bukani namhlanje sithatha njengoba ngishilo esikhashaneni esedlule mayelana nenenekazi elincane intombazane endadlana nembali iswele nje imbali ibukeka kahle ilapho kuba ibukwe lelo yiqiniso futhi lokho kufana nebala nje lilapho kuba libukwe njengowesifazane omncane obukeka kahle ulapho kuba abukwe kunjalo kodwa uma emuhle ukuthi unjalo kumyeni wakhe ulungile kodwa uma engenawo inkemba eyisimilo enamathele lapho ukumvikela uba isikweletu esiyiqala emphakathini nasesidalweni esingumuntu wehla kakhulu futhi ahlambalazeke futhi abole aze angabukwa yizinja kunjalo lento efanayo ebandleni kankulunkulu ophilayo baphuma laba futhi bazama ukwenza ubukhazikhazi futhi bazilungise futhi baziphathise okwe bahlubula izingubo zabesifazane babo lapha khona nabantu abaqonda ukuthi labo develi uhlesele amakhaya enu khona impela kwamakhelwane bami ngolunye usuku inenekazi elisencane engicabanga ukuthi lingowesifazane onomoya omuhle futhi lingowesifazane oganileyo linomntwana lowesifazane omncane ophuma lapho owesilisa wehla umgwaqo ukuba azokwenza umsebenzi othize elinenekazi elincane laphuma lapho ligqoke izingubo ezindala ezincanyana kwakukubi kabi yena yinkulumo yosuku lukamama embi kabi kodwa mfowethu ake ngikutshele okuthize mama buyela emuva uyaba ngumama futhi ngisho nakumfanyana omncanyana wayevakashela kwamakhelwane uyangena futhi wasitshela ngakho bukani phandle laphaya ngathi awu lokho akulutho owesifazane owesifazane onomoya omuhle angisho ukuthi unokonakala kodwa into yakho yile kukhona isimilo esibi umoya ongcolile kuye omenza enze lokho futhi akakwazi yini ezweni umama angayifuna noma ngubani agqoke lezo zingubo ezingcolile ezindadlana futhi bazinwebe phambi kwesilisa na ubuye kahle dadewethu ubuye kahle mama ube unkulunkulu ngani kodwa bukeke kahle kodwa unakwandwele lapho ukuvikela lezo zimilo ubuye kangcwane kuba ubumubi kakhulu akekho umuntu obezokubuka futhi waye ezulwini unjalo lelo iqiniso bhekisisa okwenzayo lezo isimilo manje kuyikho ngokuthi udevel ungenile uthi utshela abantu lezi zinto ungene kubashumayeli ulandela iphethini ye-Hollywood amantombazane nezinto entombi zilandela iphethini yase-Hollywood into engcono ukwedlula zonke abanayo edolobheni namhlanje osozimilo abakhulu impela ongabezwa ngokukhuluma ngokukhuluma ngomsakazi owesifazane omdala njengonkosikazi K-Star angimelene ngalutho naye kodwa kubona owesifazane omdala enamashumi amahlanu eminyaka umdala nakho konke izinkubo zakhe zonke ziphushekeleke ngaphandle kuye sengathi wayethulelelwe esakeni lempuphu angikusho lokho ukuba kube yihlaya ngoba ngikhuluma ngokumelana nalezo zinto kodwa wesifazane oziphatha kanjalo futhi asukume futhi abe isibonakaliso kwabesifazane basemelika abasebasha kwisikwelete esiyiqala esizweni sakithi ngudevon izinsizo ezinjengo-Arthur Godfrey nabanye begijima bejikeleza lapha benza izinto abazenzayo nendoda edume kakhulu ezweni kanjalo futhi ngani kuyihlazo halleluya ngisho lokho ngoba ngiyeza ukuthi umoya ongcwele ulapha ukushayisela kukhona njengoshayela indlu ngendlu indawo nendawo ibandla nebandla umuntu nomuntu bantwana egameni likajesu khristu vukani nibe nezinqumo zezimilo zembuselo egameni lenkosi jesu futhi ithi ngizothatha indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi yiwo mnumzane ngiba ngumama wangempela ngiba ngubaba wangempela lapho izwe lonke nandawo zonke ndawo zonke phefula wami udeda indlela manje-ke uyilo lonke ithemba lami nokuhlala ngima kukhristu idwala eliqinile yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo yonke eminye imihlabathi yini ebangele yonke le nto na yini ebangela befundisi ukuba baziphathe kanje yini enza abashumayeli baprofethi lamanga kubantu na kwenziwa yini eminyakeni edlula ukuthi nabantu be-methodist ikajosibila mdala ethwala eyiswa epulpiti lakhe ushumayela ivangeli futhi washumayela intshumayelo yamahora amane wayesethi inkathazo yakho ingukuthi ukuthi inhliziyo yami iyephuka wathi amadodakazi emethodist asefangishwa amaringi eminweni yawo futhi namhlanje agqoke izikhindi nezingubo ezingcolile ezindadlana futhi bayobanqunu ngokuphelele kweminye iminyaka emihlanu uma kungekho owenziweyo kwenzekani kini bashumayeli be-methodist nina bakakhampeli nina ma-baptist na yebo mnumzane udevon uphose phansi amandla akhe futhi ukhiphele uthuku lwakhe lapha futhi aniwuqondi nina enibhema osikiliti nina besifazane futhi nezindlela enenza ngayo phandle lapho futhi niphuza futhi niqhubeka ngendlela enenza ngayo aniqondi ukuthi nifake uphoyizeni emgudwini wenu futhi nona zonke izizukulwane ezizonilandela uma ikhona into enjalo kuyithiwa elengeziwe elingamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu ukuthi utate umdlavuza ngokubhema osilidi futhi nihamba ningene ngqo ngamabomu namabandla ayakugunyaza emabandleni amabhaptisti amakhulu lapha maduze ngishaya ibhaptisti nginelungelo lokwenza lokho bawuhlobo oluncike ohlangothini engivela kulo kodwa labo sebenikeza ukuthi kube nesikhawu phakathi kwenkonzo kasonto esikole nenkonzo yokushumayela ukuze kuthi umelusi nabo bonke bakwazi ukuphuma bese bebhema nomfako wawunemiga yabasilisa besifazane bebhema sikiliti udevel wenze lokho kunjalo manje-ke lapho edolobheni lakithi omunye wefundisi bakithi abagqame kakhulu ezani lapho e-New Albany kule nkundla yezemidlalo ukuthi omunye wefundisi bakithi abadume badumile basedolobheni uphethe uhlelo lomdanso wesikwele ukuletha abesilisa nabesifazane emsamo
Anganandaba ukuthi izo lithina kunandaba ukuthi uzama kangakanani ukunxenxa ngakukho mfowethu awukho ndoda legazi elibomvu limisana nomunye omkamuntu futhi azizwe fana niyazi ukuthi lelo iqiniso bathatha besifazane bakithi babahlubule izimbuko ngaphandle ngale ema-ofisi futhi beshayele amatekisi phansi phezulu nomgwaqo labo befanele babesekhaya emfokwesitofu bepheka futhi balungisa amadina Wini na, kuteveli, ukuthasela kukhona. Angisho lutho belana lo, ngamunye noma lo, ngamunye. Ngithi kungumoya ongcolile ongena abantu bakhubela kukho. Ukuhlaselwa kwe-United States, ukuketulwa kwebandla. Ibandla liketulwa nguteveli. Emva ngale yakaphakamisa umfana manje uma efika ekholiji into yokuqala afanele ayifunde ngokuthola iziqu zakhe ufanele athathe isifundo sokusebenza kwengqondo yomuntu ufanele athathe isayensi yezenkolo ufanele afundise athole zonke izinhlobo zezinto afunzwe izimfundiso uma engenayo imfundo entsha ngempela uma engakhaliphile futhi ahlakaniphe ngawo onke amandla akhe khona-ke bayomxosha akahlangabezani nezidingakalo Ngoba yena ukuba phume lapha bese emela inkulumo encane zepolitiki njengoba kwakunjalo inkulumo yepolitiki yebandla eqenjini labantu isigejane sabesilisa nabesifazane abafayo oh uNkulunkulu sithumelela athi ngayifashion endala amadoda asemahlaneni amasasafari engazi u akubi eyaza amandla okuvuka kwenkosi uJesu Kristu eyoshumayela ukuphenduka futhi ithumela abesilisa nabesifazane baye e-altar ukuba bathande inkosi uJesu kwisikweletu esiyicala uhlasela amakholiji uhlasela amabandla u-anstiphe abesifazane bakithi uthathe abesilisa bakithi wabafaka endaweni lapho ongeke wabatshela kho lutho Futhi abesilisa nabesifazane ngicabanga ukuthi wena uthi awu abesifazane yebo nani besilisa niyovumela amakhosikazi enu kuba enze lokho lokho ukhombisa ukuthi wenziwe ngani kunjalo impela nje impela uyihlaze kuyadabukisa bese-ke kwehlela kumshumayeli umshumayeli uyama emsamo namhlanje ngesimanje pulpiti Umaphakathi lapho nabantu bakhe phambi kwakhe bese eshumayela ngento encane kakhulu ezweni ngaphandle ngokuphenduka nesono nesiphambano esimahlikihliki sikaKristu. Yebo, uma ubeka amaqiniso phansi abantu bayeza ukuzokuzwa enkonzweni yokuvangela. Uzama ukuthola into lokushumayela ivangele futhi uthole abantu ukuba baphenduke futhi ubalungise. Bayokwenyuka baphume bahambe. Bona awudingi ukuthi ulize. Kaba bakwenzi, kodwa bazalwane, bazodinge ukuthi baphendwe noma babhubhe. Demoni, yale esikoleni, ngihlasele isikole, kalaza phezu kwezwe namhlanje. Bukani lapho ninabantu, ninamaprotestane. Bukani kukhona izikole zamakatolika ezine ezinkulukazi nezinto ezakhiwayo namhlanje. Ngani na? Niwisa imigoqo. Akukho engimele nakho nobukatolika nakuba ngingakholelwa kubo ngiyiprotestane lokuqina kunjalo impela futhi ngingakufakazisa ukuthi aba ungeke waphikisana nabo bantu asinandaba ukuthi ibhayibheli lithini sazi lokho kushiwo ibandla unkulunkulu usezwini lakhe yilokhu-ke la unkulunkulu ekhona kodwa abanye bamakatolika benamathele ebandleni labo bayokwenza ube namahloni njengeprotestani ukuba nje benizonamathele ebhayibhelini njengoba benamathele ebandleni kunjalo kodwa banephutha Ngakusho lokho phakathi kwegunya likaNkulunkulu somandla lokho banephutha ngokoqobo nani maprotestani ninephutha indlela owenza ngayo ngoba wathi angcono ngempela futhi uyakwenza lokho kwenza umzenzisi kuwe impela ngokuhlaselwa amabandla enzela phansi futhi manje esikhundleni se Isonto bezama ukwenza isonto libe lihle bakhe isonto elikhulu ngokuthe caca babeke ezinkulu izintandela kulo ama-okani amakhulukazi anamapayipi bese bethola yonke into bezama ukuzifanisa njengebandla elikatolika awufuni ukuzifanisa njengebandla elikatolika uma lilahlelwe ukuba liye ekubhujisweni ngokuba longu isho kanje inkosi lilahlelwe ukuba liye ekubhujisweni futhi nizifanisa nalo nihamba nalo kodwa sikudingayo namhlanje kusina ibandla elikhulu intandela enkulu amathara efashini endala lapho izono lishiswa khona phansi kwemikhuleko ehlukaniselwe yabesilisa nabesifazane bathanda inkosi ujesu kristu niyakwazi lokho yilokho esikudingayo izweni bangane izweni uthando isikhathi sami sesihambile ngizothanda nje ukulibala kulokho lapho ngizokucosha kamuvanyana lokho kuhlasela lapho okuya khona kuhlasele kuhlasele izizwe zakithi kuhlasele i-United States manje khumbulani angikaze ngiphosa ivoti empilweni yami niyabo ngathi ukuqosha lobo kubuzibulo bami basemelika uma ngifuna ukukwenza kodwa ngicabanga kakhulu ngabangane bami ukubafaka lapho Mugani, ngibabonile bengena njengendoda enomoya omuhle baphume sebenga bakhuthuzi futhi angekufuni lokho nginento eyodwa ngilapha ngakho umsamo womuntu oyedwa oyi candidate futhi lowo nguJesu Kristu futhi yena yedwa nginika yena isikhathi sami unjalo uma ngingahle ngithole ibandla liqondiswe lonke izwe liyozibonela kunjalo kodwa ake ngintshele Ngikathi umnumzane Roosevelt indoda seyafa mayiphumule ngathemba ukuthi njalo iyangena futhi yaphatha izigaba ezintathu noma ezine kwase kuthatha abanye ukulingisela ukubusa ngokungaphikiswa nje ngingakufakazisa kini ukuthi embhalweni lapho lokho okwathi kuyokwenzeka khona kunjalo asisena mthetho sisekelo uhlephuke izicucu yonke iwulwazi oluncane amaripabliki mubi nje nawo impela isithupha oyedwa nohafu wedazeni omunye ngokuba wonke umbuso uzophihliswa kodwa umbuso wakajesu kristu yoma futhi ubuse inguna phakade kunjalo veze udanyeli walibona idwala liqeshulwa entabeni laze lishaya izwe lepolitiki emuva lapho lalifihliza laba yipuphu egayiwe kanjalo njengokolo esibuyeni ehlobo kodwa lelo dwala lakhwela bayitaba enkulu eyasabela phezu kwe yagcwalisa onke amazulu nomhlaba yilokho ke izwe lepolitiki alisekho isizwe sakithi sebhukeni ndiyakhumbula lokho ukuthi umfowethu Branham washo ukuthi isho kanje inkosi isizwe sakithi sidibolished asisoze savuka sesiphelile njengazo zonke ezinye izizwe Isizwe esikhulu kwedlula zonke ezweni isibileyo namhlanje kodwa sibheke kaDevon impela etshalweni ezinhlizweni zabantu ukuthi ingena kanjani eHollywood ukuthi yaphumela kanjani kubantu yaseyiqala kulokhu futhi akukho ongabatshela khona Dlalani mongabeni phezulu lapho oyozama ukuvala iwhisky futhi angabi nakho ukwenqatshelwa ubone ukuthi kungenzekani angathi utshule emaholeni amabili emva kokuba esengene lapho phela angeke akumela izo lonke liphambele naye yebo umnumzane bungeke ukwenza alisekho lihlaselwe ngoba ukhomanisi sekuthethe wona hamba uye ezikoleni zakithi namhlanje buka abantwana bethu besikole abafo bethu abancane abafunda esikole ufanele nje wazi ukuthi kwenzekani Amantombazana amancane ezansi lapha ezikoleni nezinto ezinjengalokho eneminyaka eyishumi nane neshumi nanhlanu ubudala umama wawo owathumela esikoleni avethika ngokwesimilo ngokwengqondo abangane bezidakamizwa abashushumbisi bezidakamizwa abafuthi bosikiliti konke kunye kanjalo nobudala obuncanyana abantwana abancane kanjalo Kungaba likhulu impela ukuthola intombi into phakathi kwamanye awo njengoba kungaba likhulu ukuthola inalithi enqwabeni yotshani obomileyo lapho benezinsuku zoblankethe zokubonana nabafana bese besabalala kulezi zingu zomfula nakuzo zonke ezinye futhi ngingakufakazisa kini bangani bami bengingeke ngakusho epulpiti ngaphandle uma bengazi ukuthi ngi khuluma ngani ngezikole khona lapha emazweni akithi khona lapha kulezi zifundo ezakithi ngokugqoka kwalezo zintombi ezincane azazi ntshela omama bazo ukuthi ziya ezindaweni ezehlukene nokudibana nabafana ngisho nokufeba emigwaqweni yaseLouisville wena futhi zinkulu amakhwele ngoba nevangeli ehlaliswayo lidadlana abemi lapho lapho kumakhona abashumayeli bese bekhuluma ngezinto ezincane izindaba ezincanyane zebhayibheli noma into efana naleyo esikhundleni sokushumayela kuphenduka futhi balethe abesizwe besifazane e-altari ubaba wayo uyangena ebusuku bese okhele isigazo sakhe athathe ingilazi kabhiya bese ehlala phansi awuphuze umama akekho ngesikhathi esemini nesigejane sabesifazane ephathini ethize yamakhadi enye inhlaliswano kanjalo balindela kanjani ukuba umntwana abe yinoma yini enye no bukani noba ngabe yiphi inhlalo okuhlalwa phakathi kwayo yilokho yikho kanti intombazane encanyana umfana omncanyana bakhiphele lapha bahlalise nomunye umuntu thatha indoda ngingathatha umfana wami ake aphume usuku nomunye umuntu ake ngingene ngingantshela njalo ukuthi ubenobani impela besisani leyo nhlalo okuhlalwa phakathi kwayo lowo moya uyambamba hamba uye ebandleni lapho abantu bonke hamba uye emabandleni kamoya ongcwele noma amabandla ePentecost balibiza kanjalo ukuthi wonke umuntu abe oh bayakhithima futhi bangekuzise ikhanda labo emuva naphambili umelusi uyakwenza bhekisisa lonke ibandla liqala ukwenza into efanayo ake abesilisa abantu basukume futhi nje baqhubeke kabi kakhulu noma enye into ethize bhekisisa yonke into yenza lokho yena ndaweni lapho khona umelusi eyisitashi ngempela futhi ebanda bhekisisa lonke iqembu liyakwenza ufika ungene kulenhlalo okuhlalwa phakathi kwayo thatha indoda lesibili esihle bese uyithethele igane wesifazane umdadlana ungabi nosheleni akubi isikhathi eside nayo bese ingabizi nosheleni yilokho okwenzeka kwahabi thatha okufanayo ngokushintshana awuthethele wesifazane omncane omuhle agane indoda endala engabizi nosheleni into yokuqala uyazi wenza into efanayo eyiyo ngingahamba kanjani kulokhu kusa bese ngikhomba ngezandla zami emakhaya abhidlikile nezinto ezinjalo lapho omama abancane abathandekayo beza kubaba ophuzayo nezinto ezinjalo futhi bacabanga ukuthi kukhona ababengakwenza ngabo futhi manje wonke umama nabo bonke uyaphuza futhi uyaqhubeka kuyinhlalo okuhlalwa phakathi kwayo uyina ngudevil udevil ushaselwa washanela wangena kulesi sizwe njengengonyama ebhodlayo wazihlalisa yena uqobo phansi lapha endaweni enhle kunazo zonke ababenazo eHollywood wathi ngingathola amabhayisikobho lapha kuze kuvele television khona-ke ngizobathola futhi uhlala phansi lapho nabantu bebandla esikhundleni sokuvala izithombe zebhayisikobho futhi bangabavumeli abantwana babo bahambe babanika o-10 cent ngesonto ntambama bese bebathumele ezantu lapho ukuze babe nephathi yamakhadi yenhlaliswano baphume bodwa futhi bagibele bajikeleze oh ihlale injepho manje bavele bavule ithelevishini bese bebukela konke ukungcola ubuphukuphuku obubonile obulapho ezweni kulo njalo angimelene nebhayisikopo angimelene nethelevishini yinto ebolile ekuyo yilokho-ke uma ubuyigcine inesimilo ibizohlala inesimilo ungeke udayise izicathulo ezinezinkinobho eziyifeshini endala lapha edolobheni namhlanje nhlobo abesifazane abazifuni bafuna izinzwane ziphume kuzo bonke abanye besifazane uyakwenza kunjalo umunye esontweni ngeke wabadayisela inkolo yakudala ngoba omunye wesifazane akafuni lutho ngalokho qaba umnumzana futhi akukho sidingo kimi sokuba ngehle ngiye lapho ngiyakholwa nje yilokho kuphela okukukho devil uyakhona njalo uzophenduka noma wabhubhe manje ngiyaxolisa qabo angisuye qabo angisuye qabo ngibuyisele emuva lokho ngiyabathanda abantu kodwa ngithanda nina kakhulu ukunibona niphulukudlela niyohlomeka ngekhanda kanjalo uma unkulunkulu ethanda ngizokuxosha lokhu kamuvanyana evikini manje kinina bomama ongomama izwi nje kini kungakahanjwa unkulunkulu anibusise nibakhulise kahle abantwana benu sizokuxosha lokhu kuhlaselwa sisafanele siye emakhaya okwamanje ninqwaba ezindawo izikole nangaphandle ezindaweni nakho sizokuxosha kodwa kuhlaselwa kwe-United States udevil useyidlile ningayesabi irashiya irashiya ayihlangene ngalutho sikwenza thina uqobo okwethu kungcola khona phakathi kwethu kunjalo niyazi i-United States inamacala amaningi ezahlukaniso kuna lonke lenyizwe eziningi izehlukaniso eziningi kucabanga nje lokho kubi kakhulu ubumama bephuliwe omama basahlala ekhaya nabantwana babo njengoba babevamise ukwenza bafanele babe nomsebenzi lapho kuleyosuku indoda ethize yegrosa kule dolobha yayikhuluma nami ngakho laba besifazane abasebenza kulezi zikhungo zemiphakathi laba besifazane abaganile abasebasha lesigejane sezinganyana banabakhathi bezingane benakekela izingane zabo basebenza kulezi zindawo zemiphakathi kwathi kwakukhona ababili babo ababemi lapho abaxoshwa isikhashana emsebenzini yomphakathi bathi ungakhathazeki sizakwenza noma kanjani Ihora lijepho lokufeba eseliseduze impela uthembele usevele ubatshelile ukuthi bangubasi wasendlini bayekwenza endlela yebo uqobo bayekwenza abafisa ukukwenza futhi ningithola kubo uma ngahlani kwazi yinye kuphela into engakukhipha kubo lelo yi-altare hambi kukajesu kristu eyifeshini endala ebhidliza imifudlana inkolo yokwephula izinhliziyo zabo futhi ibadabule babe izicucu futhi benze babe yilokho abafanele babe yikho kunjalo manje ningahle nicabanga ukuthi ngingumuntu oyisidala osemdala kodwa usuku uma usufa mfowethu udadewethu uyoqonda ukuthi ngakutshela iqiniso kunjalo ikholo kuhlaselwa ihora lilapha manje yebo ihora lesinqumo futhi ihora lesinqumo hhayi ukuze enkonzweni kodwa ihora lesinqumo ukuthi uzokhonza ukristu yini noma uhlale usivive ebandleni lakho futhi kunjalo kunamaningi amalunga ebandla Uma onke noma abantu abasemelika abazisho ukuthi bangamaKristu bayoba amaKristu angempela amaKristu azelwe ngokusha mfowethu besizophepha njengoba ubungaphepha ezulwini cishe impela inkathazo yabasazokufa yebo mnumzane izifo bezizosuka ezweni konke okunye bekungabe kuhle yini ukuza wehla umgwaqo bese ubona inenekazi lapho inenekazi leza ledlula nowesilisa ninjani dadewethu sawubona ekuseni mfowethu uhambe wehla ukho awunakho lokukodwa ukukhathazeka ezweni yonke into inhle nje futhi inhle kakhulu nomfo uza ekhoneni lomgwaqo esikhundleni sokuzama ukushayisa ame kulungile mfowethu kulungile ubu oh wena ngaphambi kwami niyabo nje uqoke Ungebe kuhle lokho na sizoba nakho kodwa lokho kusesikhatheni seminyaka einkulungwane mfowethu usuku luyeza nje kunjalo akho manje asi ngabe kwamakhelwane lapha ngolunye usuku akukho kumele nomakhelwane kodwa ngaqaphela umntwana wethu omncane unkosikazi wayekhala Udokotela othile wakule dolobha elithize intombazane yakhe encane yayehla enyuka nentombazane yami encane futhi babethandana baze bathola ukuthi igama layo kwakungu-Branham futhi yayengumntwana kamfundisi Branham lokho kwaqeda konke intombazane encane ayibanga isahamba nentombazane yami encane wo ngacabanga awu okay abanye bomakhelwane abancane bagijimela lapho bathi awu Wakulungile akubaya kumalusi wabo ngangitshele niyazi nginendlela yokwazi inqwaba yezinto yabo ngakho baya kumalusi wabo basebethi uyazi kukhona umlisa owakhelene nathi ulunge kabi kubantwana bethu bathi kumfundisi Branham yabathatha abadonse ngale truck endadlana bese ephuma nabo wathi awu asimelele ngalotho nomfundisi Branham Ulungile kodwa niyabo ukuthi nje ungowezinga labantu abehlukile kunalokho esikho niyabo sibe ngingathi beningeke niyazi bengingeke ngathi nje ukukhulumani nabo futhi nibe nobungani kodwa nje lokho kube ukuphela oh mfowethu mngami wayebe lapha ekhala ngadisthandwa ngumuqa ohlwanisayo ukuba mina nendlu yami siyakuyikhonza inkosi Nakuba lonke izilidethe indlela kusalokhu kunguJesu Kristu uma ngizobizwa ngohlanya uma ngizoshalazelwa isihlobo sami uma umuntu ongumngane wami nezinto ezinjalo ngisalokhu ngikhetha uJesu Kristu bambelele isandla sikaNkulunkulu esingaguqukiyo uma abangane basemhlabeni bekushiya yiba ulokhu usondela kakhulu kuye unamathele uthamunamathele bambelela kuye uNkulunkulu mangishumayele sengathi angaze ngaphambili mangishumayele kumuntu ofayo njengomuntu ofayo qobo lwami mangishumayele kubantu sengathi sophinde ngibe nanye intshumayelo engiyishumayela angibabonise ukubabeze altare benokudazuluka ubuso bezinyembezi babuyele ekhaya futhi baphile njengamaKristu futhi bahlale kwabakhelene nabo
Baya ke konke lokhu lapha kwesasa nokuzulazula futhi begcuma futhi beqhubeka futhi beziphatha kanje futhi beqhuma kulokhu futhi beya ngapho. Oh ningakwenzi lokho lo ngudevil. Yomi moya matimoni fika phezulu kwa Kristu. Kubulala kwefundisi ezathi lawo babe yilabo baprofeti. Babe ngabaprofeti. Babe ngamadoda akholwayo enikela ngomhlatshelo. Babe ngabenkolo impela nje njengothisha abanamhlanje kodwa mfowethu babe kude kakhulu ekwazini iqiniso. Ubona uDevil ukholwa kanjani na? UDevil akasuye ophikisayo into enkulukazi njengoba ukhomanisi bonke buphikisana nobuKristu. Akusikho lokho, lokho nje yikho konke kukaDevil impela kodwa akusuye umphikikristu. UmphikiKristu ukholwa impela. Ukhole impela awumoya okholwayo owabethela uJesu bekuhlela njalo kuyizwe lenkolo abantu benkolo obethelayo labantu abakholwayo awayemelene noKristu weqiniso ongaprofethi abakholwayo owayemelene noMikhaya ngabantu abakholwayo bosuku omelene nomlayezo kaNkulunkulu. Kumbulani nixwayisile nginitshelile angikhulumi kakhulu ngobukatolika nebaptist nemethodist, ngikhuluma nje ngabantu okungabantu bobungcwele kwehle njalo ngale migqa lapha. Kubuke namhlanje ukuthi kuwele kanjani futhi kumi emdlalweni wasestage. Oh he, ngiyongena kukho ngesinye isikhathi nenhliziyo yami iyephuka phakathi kwami. Imi lapho nesigingi esidala ibanjo isishaya esigingi esidala ibanjo futhi isaha lolo piano lidala kanjalo ngabe leli ikhawe lase Texas usibanibani angimelene ngalotho nendoda kodwa lokho kungokwaphandle lapho ezweni phandle lapho kunjalo ngingaqoka kuma mfowethu ngingenayo ngisho into futhi ngingazi lutho enhlobo kodwa nje ngime bese ngiphakamisa izandla zami bese ngithi Jesu ngigcine ngiseduze nesiphambano yeyo umnumzana ngiyothwala isiphambano esahlukaniselwe ngize ngikhulule ukufa bese ngiye ekhaya ukuyothwala umqhele ngokuba kunomqhele wami. Nginina bomama abancane lapha ekuseni obekungomama bangempela futhi ngiyazi nibaningi ngiyacabanga nonke ake ngintshele enye into uNkulunkulu anibusise ningabe evangeli esihlanu. Ngiyacabanga ke nginitshele ukuthi yini manje ngabantwana benu into encane nje isizathu umfoti Neville cishe uzoshumayela ngemayelana nomama kulo busuku kumbe noma ubani omunye wethu oshumayelayo kulungile mayelana nomama kodwa lalelani ake nginibuze enye into. Bulani ngenkathi Mose sengumfanyana kwakungumama owamnika isiyalo. Kwakungumama umesaba uNkulunkulu wathatha uMose omncane wambeka emadolweni akhe wayesethi Mose wamfundisa konke. Wayenguthisha wakhe wesifazane noma wayenguthisha wakhe njalo phansi kukaFaro. Futhi washo manje lezi zinto wathi Mose ngolunye usuku uzokhulula abantwana bakwa-Israyeli. Ngumfana obiziwe. Zigcine umsulwa futhi ungenabala ezweni ngoba nguwe nguwe. Ayikho enye indawo esiyaziyo lapho ake aya kunoma yiliphi college noma yikuphi ukufundisa nhlobo ake akuthola. Wahlala ngqo esigodlweni sikaFaro owayengumhedeni kodwa umama wakhe wamfundisa. Lo ngumama wangempela. Wamfundisa iziyalezelo zenkosi. Wamtshela ukuthi ufanele abe ngcwele kanjani. Wamtshela ukuthi kanjani ukuthi ufanele aphileni nokuthi kanjani ukuthi uNkulunkulu ufanele enzeni ayomenzela yokukhona. Futhi kwanamathelana noMose zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Futhi noma imopho olungile weqiniso umama othembekile oyothatha izingane zakhe ezincane esikhundleni sokuziyisa ezithombeni zebhayisikobho nemidanso nokunye kanjalo futhi uyobabeka emathangeni akhe bese ezifundisa ngenkosi uJesu Kristu. Lapha ngolwesu ngangikhuluma nomama ocingweni. Nomama wathi, oh mfoti Billy, wathi umfana wami bandla usenkathazweni. Wathi, oh inkathazo enjepho akuyo. Ngathi, yebo ngiyazi ngakho dadewethu othandekayo. Wayesethi angahle abe sebutheni angazi. Wathi omunye usho lokhu nomunye usho lokho angazi. Kodwa wathi akunandaba noma usebutheni noma uqinisile ngiyamthanda. Nakho lapho khona ngiyamthanda. Wathi kumama wakhe wathi ngidukiswe kakhulu yilokhu nalokho. Wathi mama ngikhola ukuthi ucishe ube yisithando kuphela nginaso esifazane oneqiniso kimi futhi onamathela kimi. Lolo uthando lukamama. Lowo ngumama wangempela oyogaxa ngezingalo ingane yakhe kungakhathaleki ukuthi iqinisile noma isephutheni uya kuyo ngqo. Futhi uma uNkulunkulu uma umama engacabanga lokho ngengane yakhe uyocabanga kakhulu kangakanani-ke uNkulunkulu ngalowo wakhe niyabo. Hlala naye ngqo. Hamba kahle. Futhi manje ake nginitshele nje ngomunye umama ngokushesha impela eBhayibhelini ngaphambi kokuba sivale. Okhona umama owayebizwa ngoHerodiya. Wafundisa indodakazi yakhe kudansa iqhwabaze. Wayefuna ukuba ithandwe ngabantu bonke. Futhi yadansa phambi kwenkosi futhi yacela ikhadi likaJohane umbhaphathizi. Sinomlando obhalwe phansi wabangamashumi ayisikhombisa esizukulwane sayo lentombazane eyadansa phambi indodakazi kaHerodiya yadansa phambi kukaHerodi. Amashumi ayisikhombisa esizukulwane sayo bafa beyizifebe noma banqunywe ngokulengiswa. Omunye umama wafundisa abakhe izinto zezwe, omunye umama wafundisa abanye izinto zikaNkulunkulu. Omunye waba ngumholi omkhulu nomnqobi ungongasayi kufa phakathi kwabantu namhlanje. Nomunye wonakele futhi usesogweni futhi uhambe nezinkulungwane eziphindeka zinkulungwane. Niyabuthi ngiqonde ukuthini na? Ukuze umntwana ngendlela afanele ahambe ngayo. Futhi nginizwela ngempela ninabomama bandla nihlezi lapha nifake izimbali ezimhlophe. Ukhona izulu umama aye kulo namhlanje lapho khona umama oyifashion endala olungileyo owaphilela uNkulunkulu mhlampe usedlulile ngaphesheya kweveyili. Ulindele wena ukuba uze kunjalo. Ngiyanihlonipha futhi ngiyanazisa lapho enifake izimbali ezibomvu. Umama wakho uma ufuna ukumenzela noma yini kwenze izinsuku ezingamakhulu amathathu. Namashumi ayisithupha nanhlanu ngonyaka. Hamba uye endlini yakhe unikele ngomkhuleko futhi uphilele uNkulunkulu ileyo nto efanele yenziwe. Bese ukhulisa abantwana bakho futhi uma abantwana bakho sebekhulile bayokubiza ngobusisiweyo emva kokuba sebedlulele ngaphesheya kweveyili. Lo ngumoya wangempela kumama, umoya wangempela wosuku lukamama. Usuku lukamama luyizinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu ngonyaka. Yilelo suku abathengisa ngalo amaflawa abanikane. Nezipho izwe liyakwenza uma ledlula uma izwe lingahle lime eminye iminyaka engamashumi amabili bayoba nezinsuku zendodana nezinsuku zendodakazi noma izinsuku zikamzala nezinsuku zikamalume nazo zonke lezo zinsuku kanjalo ukuba kwenele nje ukufaka izwe ebukhazikhazini bezohwebo. Kulapho nje lapho okuya khona kuyongena ngqo esihogweni nje ngelikhulu ijubane ekubhujisweni. Kodwa nina uNkulunkulu anibusise kungumkhuleko wami singakho. Baba wethu wasezulwini nomusa, njengoba sibona emuva kulokhu kubusa nezingqondo zethu zisemuva ezansi ngaleya emakhulwini athize eminyaka eyedlula ngenkathi lapho kume uJehoshafati emlapho eceleni kwenkosi u-Ahabi nomoya omncane phansi enhliziyweni yakhe esalokhu esasele nokankulunkulu nakuba wayenze iphutha wamtshela wathi lokhu kuyiphutha, lokhu kuyiphutha, akuhlanzekile, akungcwele. Umprofethi ushilo ukuthi lezi zinto azifanele zihambe kanje. Nomlilo omncane kaNkulunkulu wamvusa. Wase kuba nomunye kuphendula lowo mlilo omncane wawungumikhaya umprofethi weqiniso kaNkulunkulu. Nakuba ngahle enyukele lapho embethe amanikiniki. Nakuba ngahle enyukele lapho adelelwe futhi bonke bambuke sengathi isikejane sezimpungushe zibuka iwundlu. Kodwa wakhuluma iqiniso. Wayefanele ukushaywa ebusweni nakuba wayedinga ukuphoswa etilongweni futhi aphiwe isinkwa namanzi okuhlupheka. Kodwa nokho amazwi awashoyo afeze ngokuba wena wawunaye. Nkulunkulu siphe khona namhlanje futhi sibuka phansi kuleli Bhayibheli. Sibuka izincwadi zebandla imiyalelo eyishumi kanjalo njalo kwamabandla izinkambiso zenkonzo futhi ubone ukuthi bakwenza kanjani lokhu lokho noma okunye. Kodwa-ke sibheke kulelizwi leqiniso la futhi sibone ukuthi lathini. Ngaphandle kobungcwele akekho umuntu oyobona inkosi. Balandele ukuthula nobungcwele okungukuthi ngaphandle akekho umuntu oyobona inkosi. Lo othanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu alukho kuye. Ngezinsuku zokugcina kuyofika izikhathi ezinzima abantu bayoba ngabazithanda abazidla baqhoshayo. Oh, lezo zinto ezinkulu Nkosi okwenzekayo. Abanamawala abakhukhumele bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Befundisa abantu iziyalezelo zabantu esikhundleni semiyalo kaNkulunkulu. Benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha bephika amandla kamoya ongcwele. Ukwenza umuntu agcwaliswe ngomoya. ukumenza jabule, ukwenza izinyembezi zikopoze emehlweni akhe, ukumenza aphume futhi akhulekele abagulayo, ukumenza akhulume ngezilimi nokuhumusha, ukumenza profete, umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo, balisusa nje balifaka edlangaleni noma into enjengaleyo. Benesimo sokumesaba uNkulunkulu epha bephika amandla akho. Oh uNkulunkulu kwangathi lezi zethameli ezincane ngalolu suku singaphaphama ngokushesha khona manje ngaphambi kokuba kufike isikhathi sokuphela bese bekubamba kuleso lesisimo. Kwangathi na singazihlumelelisa njengoba iBhayibheli lathi vuka uzithintithe. Bese becela indlela endala kuyindlela enhle futhi uma ukuthola ungene kukho. Kulonkulu siphe ukuba sithole indlela endala emagebhugebhu lapho esingaphinda sime khona ndawonye futhi lapho amakhulu futhi sihlanganise izandla zethu kanye kanye bese sicula. Ngizothatha indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi ngiqale ukungena noJesu futhi ngiyedlula. Kulonkulu sisize ukuba siphile lokho futhi sibe yilokho. Busisa labo mama abathandekayo abahlezi lapha Nkosi. Ukwazi ukuthi bangomama qobo lwabo nezimbali ezimhlophe ezichaselwe emabhantshini abo kulokhu kusa njengesikhumbuzo sikamama omdala othandekayo osedlule wawelela ngaphesheya ekusithekeni. Oh mnini ukuphila babusise Nkosi. Futhi kwangathi bangabusiswa nabo futhi kwangathi izinkumbulo zabantwana babo zingaba njengoba injalo nomama wabo uma esehambe waya ngaphesheya kweveyile waya ezulwini elikhazimulayo. Siphe khona Nkosi.
Ngokunyukuza lapho kuphela sekuvala emithanjeni yethu nomphefumulo wethu sewehluleka ukuza kithi iveli liyovuleka lihlehle yokwehla mhlampe ekupheleni kweJordani kusisize siwele.
Oh kulolu suku olwenkazimulo lapho sesinyathela ngezinyawo zethu ngale yalapho okungayi kuba khona umoya awuyi kuwonakaliswa intuthu kagwayi. Asisoze sibe khona sidakwa emgwaqeni. Asisoze saba khona isifebe. Asisoze saba khona isono. Akusoze kwaba khona lutho njengalolo. Kodwa kwenguna phakade ekhazimulayo siyohlala ngokuthula nenkosi yethu Jesu Kristu nabantwana bethu. Futhi usuku olumnandi kanje pho. Oh baba kusekhona bomnyama empi nodevil ehlasela amazwe futhi ehlasela amapulpit ehlasela amabandla. Ehlasela abantu, ehlasela amabhizinisi, ehlasela amadolobha nezikole namakhaya. Oh uNkulunkulu sisize kuba sime sihosha inkemba ngokushetsha futhi silwele uNkulunkulu njengoba kwenza uMose nabalive ezansi lapho ngenkathi sono sisekamu. Sisize Nkosi. Sithelele manje futhi sibuzise futhi sigcine sithobekile. Bidlize Nkosi. Oh uNkulunkulu wena wathi lo ophuma ehlwanyela ngeziyembezi ngaphandle kokungabaza uyobuya futhi ethokoze letha inyanda. Oh uNkulunkulu sibidlile sibe izicucu sibumbe kabusha Nkosi. Kumakhulu endleleni. Ngiyabulela Nkosi. Ifike endaweni lapho engicabanga khona ukuthi bangaka bazokwethamela umhlangano wami. Oh uNkulunkulu ngifuna kwethamela wena. Woza Nkosi, oh Kristu, woza Nkosi. Ngibidlize buya ngibumbe. Oh Nkosi, ungakwenzi ungivumeli neze ngifake lezo zinto engqondweni yami. uNkulunkulu zidethise kimi. Ngisize Nkosi uba ngishumayele njengoba ngishilo esikhathini esingeside sedlule njengomuntu ofayo kubantu abafayo. Sazi ukuthi sonke sifanele sibhekane nephakade sifanele sime phambi kwakho. Uma ungekho endleleni yakho ethokozisayo, uma ungenazo esawu, uma umi ngaphandle kwesawu, uma umuthi uthele ukuba ulethe ukwahlulela phezu kwezizwe nabantu, onqabe futhi wedelela uthando lomntwana wakho. uNkulunkulu ngibe esawu naye namhlanje ukuthi ngalolo suku ngikwazi ukuma ngiqinisekile. Ngakhala manje kodwa wena uyekwesula ekujabuleni ngalezo sikhathi lapho uthi ngene ezintokozweni zenkosi elungiselelwe wena kusukela ekusekelweni kwezwe. uNkulunkulu yiba nathi manje futhi usisize sikhuleka egameni likaJesu. Amen.